Makhe sithobiseni intloko zethu nje okomzuzwana. Nawo wasezulwini othandekayo, ngokuqinisekileyo sikuthabatha njengenyhweba ukuba lapha namhlanje kwesi sixeko saseLos Angeles, kwaye phakathi kwabo amakholwa lawo anyulweyo, lawo abizweyo aphuma ehlabathini, abantwana bakaThixo abahlukanisiweyo. Kule yure inkulu leyo siphila kuyo, phantsi kolu lindelo lukhulu lokubonakala kwesithandwa sethu, iNkosi uYesu, nangaliphi na ixesha. Siyakubulela ngako oku entliziyweni yethu ukuba siyakholwa ukuba uyakuza kwisizukulwana sethu. Sikhangela yena namhlanje. Ukuba akakho apha namhlanje kwaye silapha ngomso, siyakube sikhangela yena ngomso. Thixo othandekayo, siyathandaza ukuba lo mhlangano iya kuba njengumhlangano okhethekileyo. Langa eli lingaba lixesha iya kwenza irekhodi lenkqubela phambili yebandla. Leyo iya kuba kwincwadi zakho kunaphakade. Sibelela zonke iinzame ezibuthakathaka ezo esizenzayo, Baba. Siyaqonda ukuba singabangena mpumelelo ngokupheleleyo ngaphandle kwakho. Ke ngoko ke kufuneka sibe nawe, Nkosi, ukuba singanako ukuqhubeka. Kwaye asikufuneli oku ukwenzela uzuko ololwethu. Sikufunela oku ukwenzela uzuko lwakho, kuba lowo umnqweno wentliziyo yethu kukubona uYesu ezukisiwe ebantwini bakhe. Komeleza ukholo lwabo, Nkosi, ngalo mhla xana umlo unzima kakhulu. Size kule mvuselelo iphakathi kwethu kunye nokurhoxa ukuhlaziyeka, siyathandaza ukuba uya kusipha zonke ezi zinto kuba sikucela oko egameni lika Yesu. Amen. Ningahlala phantsi. Umzalwane uShakarian, udade wayat kunye nakwizihlobo zenkosi yethu uYesu Kristu, ngokuqinisekileyo ndiyaluxabisa eli thuba lokuba seLos Angeles kwakhona ukushumayela ngalo Yesu wozulu, lo esilapha phandle sonke ukuba sifunde ngakumbi malunga naye namhlanje, ukuba iinzame zethu ewe mhlobo, olu hlobo lo ngumcimbi onzima kakhulu, uthi le nto ayithandi kusebenzisana. Ke awuyi kusebenza ngolo hlobo, Mzana uShakarian, ngoku lo uvakala ngcono kancinci. Ndiluhlobo lokuba mncinci, ndinezwi elincinci kwaye kodwa umyalezo omkhulu ovela enkosini, nenkcaso eninzi evela kuSathane ukwale kuzise. Kodwa siya kufika apha nakanjani na, siyathemba ukuba le iya kuba iveke emnandi kuthi sonke. Ndihleli phaya ndicinga ukuba zingaphi izihlanga apha umzane wethu othandekayo ongasekhoyo, uThomas wayaphi? Akukho ntandabuzo, wayethethe kule pulpiti umkhonzi omkhulu kaKristu. Bendimazi umzane wayaphi, wayesoloko eyimpembelelo enkulu kum xana ndihlangana naye kwaye ndithethe naye. Siyakhumbula kanye njengomshumayelo inkwenkwe beya kusoloko incwadi yakhe ebizwa Iimpiko zeMpiliso. Ndiyasithanda eso sihloko, Iimpiko zeMpiliso, kwaye siyavuya ukuba lapha kule tempile inikelweyo ukwenzela inkonzo kaKristu. Thixo asikelele umhlolokazi wakhe, nani nonke bantu aba ngokuqinisekileyo. Ndiyazi ukuba niyamkhumbula kananjalo. Ndayikhumbula inkqubo yakhe xana ndisiva ukuba akasekho. Ndandithanda ukuliva elazwi. Wayesele ekhula kancinci kodwa wayesaphethe izwi elilungileyo elomeleleyo, kwaye wayenomyalezo ovela kuThixo. Kwaye ubomi bakhe busaqhubeka buphila apha kuni bantu, kwaye nangapha emasimini obumishinari apho wathumela khona zonke ezo zixa, nanjalo njalo. Ivangeli saqhubeka ngenxa kaThomas Wyatt. Wanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo kude kufike ixesha lokuba sihlangane naye kwelaa lizwe lizukileyo apho kungekho kufa okanye kuguga. Silapha ukuqhubeka ngoku lide ixesha lethu libizwe okanye uvuko olukhulu xana uYesu esiza kusithabatha sonke. Ngoku ndiyazi ukuba ninenkonzo apho ndicinga ukuba ndikuhlwanje, kwaye bendixelele imizuzu embalwa edlulileyo ukuba ninenkonzo apha ngokuhlwanje. Ke ndiyakukhawuleza nje kangangoko ndinganako, ngokuba ndinobusuku bangoMvulo, nobusuku bangolwesibini, nobusuku bangolwesithathu, njalo njalo kule veki. Ke ndiyathemba ukuba iNkosi iya kusisikelela, siya kuthandazela abagulayo, siya kushumayela uKristu ukuba uya kusivumela ukuba kukuthanda kwakhe wonke amandla ovuko lwakhe lawo aya kusivumela ukuba senze. Kwaye nantoni na anikela ukuba yenziwe, oko sifuna kukwenza ngentliziyo yethu yonke. Kwaye ndiyazi ukuba uya kusisikelela nje ukuba siya kukholwa kuye. Kwaye ngokanye nje ngaphambi kokuba sivule ilizwi uba silifunde, funa kuthetha kuye kwakhona ngeli thuba sithoba iintloko zethu kwaye sizola ngoku kwaye sithemba ukuba ukudideka kuphelile. Siyaqonda onke amaKristu ayazi ukuba utshaba lwethu lusebenza kwicala ngalinye, kodwa uyabona xana izinto ezilolo hlobo zisenzeka bambelela nje uzole. UThixo uyazi ukuba konke kumalunga nantoni na. Uyabona nje hlala uzole, usenokuba ebesenza into ethile leyo ungenakwazi into omalunga nayo kanye ngoku. Makhe sithethe kuye. Bawo, siyathandaza ngoku ukuba uyakuluzolisa ulwandle. INkosi uYesu enamandla ize yahamba phezu kwelizwi layo ngoku, isazisa kuthi umanqanaba amatsha kunye namandla ayo nokubonakalalisa. Siyakucela oku njengokuba sifunda ilizwi layo langalingadliswa ubomi ezintliziyweni zethu namhlanje, kuze sibe nokuyazi emandleni ovuko lwayo, kuba sikucela oko egameni likaYesu. Amen. Pho, ukubani akutyhila kwincwadi yeDuteronomi ufuna ukufunda umqolo okanye emibini kuphuma kwincwadi yeDuteronomi isahluko se-16 zeDuteronomi. Igcine inyanga enguAbhibhi, oko kuthetha uEpreli, kwaye ugcine iPasika kuYehova uThixo wakho, kuba wakukhupha ngenyanga enguAbhibhi uYehova uThixo wakho eyiphutha ngobusuku. Uya kubingelela ngoko ke iPasika kaYehova uThixo wakho impahla emfutshane kunye nasezinkomeni endaweni apho aya kulibeka uYehova, endaweni leyo aya kuyinyula uYehova ukuba alibeke kuyo igama lakhe phaya. Uze ungadli sonka sinegwele kunye nayo. Iintsuku ezisixhenxe uya kudla izonka ezingenagwele kuyo kunye nesonka sosisi. Uba waphuma buphuthuphuthu elizweni laseYiputa, uze ukhumbule umhla lowo owaphuma ngawo elizweni laseYiputa yonke imihla yokudla kwakho ubomi. Kwaye akuyi kubakho gwele libonwayo kuwe kuyo yonke imida, yonke imida yakho imihla esixhenxe. Usayi kubakho nayiphi na inyama leyo uyibingelelayo ngokuhlwa ngomhla wokuqala iya kuhlala konke kude kuse. Akusayi kuyibingelela iPasika kulo naliphi na isango elo uYehova uThixo wakho akunika lona, kodwa endaweni leyo uYehova uThixo wakho aya kuyinyula ukuba alibeke kuyo igama lakhe, phaya uya kubingelela khona iPasika ngokuhlwa nasekutshoneni kwelanga ngexesha elo owathi waphuma ngalo eYiputa. Ngathi sinenkathazo kwakho. Ndiyakholwa ukuba ndingakhwaza kakhulu kunokuya. Aha. Yeyona tekisi ingaqhelekanga kakhulu endinqwenela ukuthetha ngayo okomzuzwana omncinci ngale mva kwemini kukwi indawo ebonelelweyo nguThixo yokunqula. Ngoku oku akuqhelekanga, kodwa ngoba besenditshile amaxesha amaninzi ngaphambili okokuba uThixo udla ngokuhlala ezintweni ezingaqhelekanga kwiindawo ezingaqhelekanga. Wenza izinto ezingaqhelekanga ngokuba akaqhelekanga. Nabani na okholelwa kuye wenza ngokungaqhelekanga. Kukho ezininzi izinto ezininzi ezo esingathanda ukuzithetha malunga nokungaqheleki kwakhe, kodwa ndiyazi ukuba bonke abaqheleneyo naye bayazi ukuba akaqhelekanga. Wenza izinto ezingaqhelekanga ngamanye amaxesha ngexesha elingaqhelekanga. Ke siyathemba namhlanje ukuba uThixo uya kusikelela ezi oku kufundwa kwelizwi kunye netekisi leyo endikhethe ukuthetha kuni ngayo. Oko endicinga ukuba kubangele inkathazo yethu apha yayikukuba bazinqumla ezo zishicileli zeteyipu ngaphaya baze batsala nje ijelo kanye ukuphuma kumboko. Ke ukuba bayilungisi ngokuba niyakundiva nakanjani na, uThixo uya kulungisa iindlebe zethu ukuze sibe nokuva. Isizathu sokuba ndifune ukuthetha kule tekisi kwaye lixesha elilungileyo lokuyenza umhlangano wamadoda angoosomashishini we-Full Gospel, kungenxa yokuba onke amabandla okanye amaninzi awo amelwe kweli qela, onke amahlelo ahlukeneyo. kwaye ndifumana ngamaxesha amaninzi ukuba abantu endihlangana nabo esitratweni koohola bendlela nakwiinqwelomoya koololiwe ezibhasini ndiyakuthi kubo, ingaba ungumKristu? Umnye wabo uyakuthi, ke ndingumWesile, ndingumBaptist, ndingumRhabe, ndingumLutero, umPentecost okanye into ethile lolo hlobo. Wonke umntu unehlelo elo anqwenela ukulimela, kwaye oko kulungile ngokugqibeleleyo ukumelwa lihlelo. Kodwa nangoko indawo embi yayo ukuba ngamnye ucinga ukuba eli qela lithile ukuphela kweqela eliya kuya ezulwini, kwaye lilokuphela elo uThixo amelwe kulo konke kona liqela elithile lomntu othile. Ye ngacinga ngalo emva kwemini iya kuba lixesha elilungileyo lokuba ndizinzise loo nto. Kwaye mhlawumbi yiloo nto uSathane eqhubeka esebenza kulo mboko. Uyazi nantoni na umntu ayenzayo iya kuhamba ngokuphosakeleyo, kodwa loo nto uThixo ayenzayo ayihambi ngokuphosakeleyo. Ke ekubeni kulixesha elilungileyo lokuyenza, endawo elungileyo yokuyenza, ke uThixo makasincede kuba ngoba balolwalo siya kuzama ukwenza okungcono kwethu kuthetha amalunga nayo. Ngoku le tekisi iphuma kwincwadi yeDuteronomy. Ndiyaqonda ukuba iDuteronomy njengokuba ndinezinye izibhalo nezinto ezibhaliweyo phantsi apha endidla ngokucinga ngazo ngokukhawuleza ngenene, kodwa ndisusela oko ndadlula amashumi amabini anesihlanu okwesibini kuba nzima kancinci kum ukuyikhumbula. Ke ndingena egumbini kwaye ndithandaza, kwaye njengokuba endinika izibhalo ndizibhala phantsi, kwaye mhlawumbi ukuphawula ngoku nangoko ngaso uhlobo lokugcina ingqondo yam ibaleka ngendlela eyayiyo xana waye ndinika sona. IDuteronomy ekubeni iligama lesiGrike elithetha imithetho emibini, igama iDuteronomy, kwaye uThixo unemithetho emibini, kwaye omnye wayo umthetho wokufa ekungathobelini ilizwi lakhe. Sifumana ukuba xana uEva engazange alithobele ilizwi lakhe, oko kwazisa ukufa. Lowo ngomnye wemithetho yakhe, mhla uthe wadla kuwo ngaloo mhla uya kufa. Kwaye ngoko unomnye umthetho, lowo ongumthetho wobomi wokuthobela, ukuba awenzi okunjalo nezinto ngokuba ukugcina ilizwi lakhe uya kuphila. Ukuya kutsho kwizinto ezimbini kwindlela yam yokucinga leyo, ukugcina ilizwi lakhe okanye ukungalithobeli ilizwi lakhe. Omnye wale mithetho wanikelwa kwintaba yeSinayi, kwaye omnye wawo lowo ngumthetho wokufa. Omnye umthetho wanikelwa entabeni yeCalvary, apho umthetho wobomi wanikelwa khona ngoKristu Yesu. Kananjalo uneminqophiso emibini. Wayenomnqophiso noAdam, umntu wokuqala emhlabeni, kwaye loo mnqophiso wawunemiqathango ukuba wenza nje nanje ndiyakwenza nje nanje. UAdam wayenento ethile kumele ayenze ukuze awugcine uphila loo mnqophiso phambi koThixo. Wafuneka ukuba ahambe kwiindlela zikaThixo eligcina lonke ilizwi lakhe engaphuli nalinye ilizwi. Kodwa emva koko wenza omnye umnqophiso, kwaye lo wawukunye noAbraham. Lo mnqophiso wawungekho phantsi kwemiqathango, kodwa wawungenamiqathango. UThixo wanika umnqophiso kuAbraham kungekho zibophelelo zibotshelelweyo kuwo konke kona kungenamiqathango. Hayi, ndiyaku ndiwe sele ndiwenzile. Kwaye lowo ngumthetho lowo amaKristu afanele ukuba aphile ngawo. Akuyiyo loo nto siyenzayo ngokwethu, kodwa loo nto asenzele yona. UKristu sele enziwe idini, hayi uyakwenziwa. Sele elenziwe imveliso egqityiweyo, waphila, wafa, wavuka kwakhona, wenyukela ezulwini, uye wabuya ekwimoyomoya oyingcwele. Ke ngumsebenzi ogqityiweyo noThixo. UKristu engazani nasono waba sisono sam ukuze ndibe nokuma endaweni yakhe. Wathabatha indawo yam. Ndandikuye eCalvary xana wafayo, phaya ndimele ukufa kunye naye ukuze ndiphile, ukuba umthetho wesono nowokufa usemzimbeni, melo ukuba ufe uze uxolelaniswe kuye kodwa ngoku sifumana onke lamagama esinokuwasebenzisa ezidekisi zinkulu ezo esiqheleneyo nezininsizazo kunye nemifuziselo emikhulu yesibhalo kodwa ngalemva kwemini sijamelene noku ukuba ebusweni bako konke oku usatsho ukuba inye kuphela indawo leyo ayakuhlangana nawe kuyo ebusweni balo lonke ulwazi lwengqondo lwethu olwahlukahlukeneyo siye saba nobuyuda siye saba nobumohamed siye saba sinazo zonke iintlobo zemvumo nkolo namahlelo icawe nanjalo njalo kodwa nangoko uthixo wathi kukho nje indawo enye leyo ayakuhlangana khona nawe zonke ezo ndawo ngamnye uthi uhlangana ecaweni yam kwaye ukuba awungowecawe yam akahlangani nawe wena umelwe nje kukuba ube kweli qela okanye akayi kuhlangana nawe phaya okanye akasayi kuhlangana nawe naphi na kwenye indawo kodwa phaya kunokuba kwaye ngoko sifumanisa apho ukuba unendawo enye nje indawo enye kuphela uya kubingelela idini kwindawo leyo inkosi uthixo wakho iya kuyenyula ngoko unendawo ayenyulileyo leyo ahlangana kuyo nabantwana abanqulayo kwaye babengamele kubingelela naphi na engenye indawo ngaphandle kwaloo ndawo inye nayiphi na enye indawo ibingayi kusebenza wayenendawo enye ethile leyo ayakuhlangana kuyo nabo kwaye indawo enye yodwa kulapho ahlangana khona nomnquli ngo ukuba oko yinyani kungcono silumke kakhulu ukuba siyifumane loo ndawo ndicinga ukuba kufanelekile kakhulu oko kude ukuba njengabantu abaziyo ukuba siyafa kwaye siphila kuhlanga olufayo siphila kwisigaba esifayo siphila kwisizwe esifayo phantsi kwebhanile yokufa kwaye eli hlabathi limele ngokukhawuleza lufikelele esiphelweni alinakuhamba xesha lini isono sinzulu kakhulu singaphaya kwethemba akusekho themba kwihlabathi ligqithile koko ndiyakholwa ukuba umoya oyingcwele uyabhikica emasimini efumana lo kunye nalowa kuba ilixa liphelile ivangeli ishunyelwe kwizizwe zonke izinzi nezinto ziyilandela kodwa nangoko ivangeli iye yaqhubeka njengendlela enye kwaye ngoku kwixesha lesiphelo sibona izinto zisenzeka ngendlela ezingayo kukho isilumkiso esikhulu phakathi kwabantu abanyuliweyo bakathixo ukufumana oko kulungileyo kwaye kusifanele ukuba siyazi loo nto ngoku hayi ulwazi lomntu othile lwengqondo kodwa ukwazi ukuba yintoni inyaniso yintoni ibhayibhile ethi iyinyaniso ngokuba kuya kuba semva kwexesha kakhulu ngolunye lwezintsuku kuthi kwaye olu usenokuba lusuku ke makhe sithabathe ingqalelo ngenene yoko uthixo akuthethileyo kumbula xana uthixo ethetha ilizwi akanakuze alibuyise umva umelwe kukuba ahlale enjalo akanakuze athethe into ethile aze ngoko athi ke bendingathethi loo nto ncam yabona ungongenasiphelo wazi okona kungcono kwindawo yokuqala sithetha izinto esicinga ukuba zingcono uze emva kwexesha siyirhoxise kodwa uthixo akanakuyenza loo nto aze ahlale enguthixo ke ukuba akanasiphelo akakwenzi oko ngokuba ugqibelele kulo lonke ilizwi akakaze athethe ilizwi ngaphandle kokuba libe lingunaphakade bonke abakhe abangunaphakade babe naye ekuqalekeni iingcinga zakhe iimpawu zakhe kwaye bazibonakalisa kuphela kwihlabathi namhlanje ngoko kumbula uye wabonelela indawo enye kuphela apho ayakuhlangana khona nabantwana abakholwayo naphi na kwenye ayinakusebenza kumbula uyesu wathi xana wayelapha emhlabeni ethetha kwigquba labantu ababengabenkolo kakhulu belunge kakhulu benenkcubeko kakhulu abantu abanenzondelelo kakhulu kathixo kodwa uyesu wathi kubo nifumana nindinqula ngelize nifundisa imfundiso nezithethe zabo zabantu kumbula indlela ababengcwele ngayo abo bantu nendlela ababenenzondelelo kathixo ngayo ndiyakholwa ukuba sasinokubala abantu abanenzondelelo ngakumbi abanamhlanje okanye ngaloo mhla babeya kuba nenzondelelo ngakumbi kunathi kude kakhulu xana kusiziwa ekugcineni izithethe nemithetho nezinto babephila ngezo zinto kwaye babenenzondelelo kakhulu ngothixo kwaye babekholwa kuthixo kodwa uyesu uthixo enziwe inyama phakathi kwethu wathi nifumana nindinqula ngelize.
Now he didn't say they didn't worship him. They was worshiping him, but
babemula kodwa ngelize.
Ke ngoku nantoni
na eli lize ayiyo ayinamsebenzi ayincedi kwanto ungaze uyenze ngokuba uchitha nje ixesha lakho umosha umoya wakho uchitha iinzame zakho side sifike apho siyaziyo into esiyenzayo ngokuqinisekileyo ukuba uthixo ulindele ukuba abantu bagqibelele njengoko uyesu watshoyo ke ngoko yibani ngabagqibeleleyo nkqu njengokubani oyihlo sezulwini egqibelele kumele ukuba kubekho ukulungiselela ukuthile ndaweni ithile kwaye wathi ndiya kunyula indawo apho abantu beya kundinqula khona ayikho enye indawo endiya kuhlangana nabo kuyo kwaye ngoku leyo imele ukuba ibe yiloo ndawo kwaye sifanele ukuba siyikhangele sifumanise apho ikhoyo size ngoko siye phaya cinga ukuba sifanele sijikele phaya ngokukhawulela xana sifumana indawo sishiye ezinye izinto zodwa ngokukhumbula uyesu wathi kwakwesi sibhalo sinye apha eso endisicaphulayo isithethe somntu ngoko sililize masingaze siziqhathe ngazo kufuneka kubekho ndaweni ithile indawo ethile leyo ayiboneleleyo indawo ngenxa yethu leyo esinokuza kuyo luze unqulo lwamkeleke ngokukhumbula ngaphandle kwaloo ndawo inyuliweyo akunamsebenzi nokuba unyaniseke kangakanani na nokuba ufunda ngokwesiseko kangakanani na nangoko usanqula ngelize yazi ukuba oko kuvakala kukwada kodwa isakhiwo sele simalunga nokugqiba asisifuni ukuba sishukume makhe sisibethelele phantsi ngevangeli ukuze xana abantu behlangana nani esitratweni okanye naphi napho nikhoyo ninamakristu ukuba niyakuba nempendulo kubo kwiyure xana besithi ow oku kokuya kwaye ndibone aba besenza oku kwaye nabaya besenza okuya ngokuqinisekileyo zonke ezi zinto zimele kukuba zenzeke kodwa kukho indawo leyo ibonelelweyo nguthixo yedwa kwaye leyo yindawo apho uthixo ahlangana khona nomnquli yedwa qaphela umqolo wesibini unqule endaweni leyo endiyinyulileyo unyule ntoni kule ndawo ubonisa ukuba unendawo apho bonke abantu banqula khona ezinye iindawo zililize kwaye kwakule ndawo inye wathi kananjalo ndinyule ukulibeka khona igama lam kule ndawo ndiya kunyula indawo kwaye ndiya kulibeka igama lam kuyo kule ndawo leyo ayakunqula kuyo ngoku oku kubonisa ukuba kukho indawo enye inye kuphela imele kukuba ibe kukunyula kukathixo ayinakuba kokwethu asinakhetho luzayo sele eyinyulile ngoku loo nto uthixo ayinyulayo ilungile ndisenokukhetha ngokuphosakeleyo usenokukhetha ngokuphosakeleyo kodwa uthixo akanako khetha ngokulungileyo emva koko konke iyi ungulowo unqulwayo kwaye unendawo apho afuna ukuba abanquli bakhe bahlangane khona kwaye kufuneka sihlangane naye phaya leyo kukuphela kwendawo leyo ahlala kuyo indawo yokuphela kwayo aya kukuva ukusuka kuyo makhe siqaphele apha kananjalo indawo endiyinyuleleyo ukundinqula kuyo ndiya kulibeka igama lam kuloo ndawo ow ngoku makhe siziphengululeni izibhalo ngenxa yaloo ndawo anegama lakhe kuyo ngoku sinezithunzi nemifuziselo kuyo yonke ibhayibhile siyayazi ukuba yeendawo ezahlukeneyo apho wahlangana khona nabantu kodwa leyo akuyo ndawo leyo ayakuhlangana nabo kuyo namhlanje ngokuba babe sisithunzi sangaphambili sento ethile eyayisiza kwindawo yokwenene apho yakuhlangana khona nabantu indawo ibandla elo yakuhlangana kulo kwaye kukho indawo kukho ibandla apho uthixo wathembisa ukuhlangana nabantu kule ndawo kwaye aphendule imithandazo yabo ukuba nje babeya kuza kule ndawo baze bamnqule ngoko sifumanisa ukuba kukho amabango amaninzi wokuba banendawo igama likathixo lisendaweni yabo kodwa uyabona babeka igama likathixo phaya kukho umahluko omninzi phakathi kothixo ebeka igama lakhe phaya nomntu othile elibeka phaya igama lakhe phaya yabona kumele sikhumbule ukuba uthixo wathi uya kulibeka ndiyibeke igama lam yakulibeka igama lam kule ndawo kwaye leyo yindawo leyo ndiyinyulayo kwaye ndiyinyulileyo leyo abantu abamele kukunqula khona oku kusizisa ngoku ekuboneni ezi zithunzi zexesha zisizisela ukristu ekubonakaleni yonke itestamente endala yayisisithunzi sikayesu sangaphambili eyiphuti ngobo busuku xana kwakumele kubekho imvana yepasika exhelwayo ukwenzela ukhuseleko lwabantu siyaqonda kuba uThixo wayenendawo enye, imeko enye. Akunamsebenzi umtsha kangakanani, umdala kangakanani na, umbingeleli, umfundisi, nokuba wawuyintoni na, umelwe kukuba kule ndawo ithile. Bonke ngaphandle kwaloo ndawo batshabalala, umelwe kukuba kule ndawo inye, indawo leyo awayibonelelayo. Ngoku singachitha ixesha elininzi kakhulu ngale mva kwemini ekucaciseni oko, nto leyo yakuba kukuphonononga nje loo nto esele siyazi yokuba uKristu wayesisithunzi njani na ngenxa engaphambili emifuziselweni, imvana yedini, indlela eyayifanele ukuba igcinwe ngayo, iduna elingenasiphako, kwaye nendlela eyayimelwe kukuba ixhelwe ngamadoda amakhulu ngayo, kwaye nendlela leyo igazi lalimelwe kukuba litshizwe ngayo emnyangweni. Konke oko kwakusisithunzi sokuza kukaKristu ngenxa engaphambili, kwaye phantsi kweli gazi liphalaziweyo yayiyindawo leyo uThixo wayehlangana kuyo nomnquli xana ingelosi yokufa yayidlula kulo lonke ilizwe. Ndiyakholwa ukuba sikulungele ukuphumela ngaphandle kweyiphutha olunye lwezintsuku size siye kungena kweli lizwe ledini, kwaye lixesha lokuba sifike endaweni eyiyo, kwaye siyiyeke le nto apho yokuxambulisana. Ndingumrhabe, ndingumbuyisile, ndingumbhaptizi, ndikoku ndikokuya okanye okunye. Phuma kuyo kwaye ufumane apho le ndawo ikhoyo, ukuba kukho ukufa kuyo yonke indawo ngaphandle kwendawo ayinyulileyo. Ukufa kuya kubetha kanye njengokuqinisekileyo kanye njengehlabathi ukuba asikho endaweni yakhe ayinyulileyo. Kodwa apho anyule khona ukufa kuyikuza. Ukuba uyaqaphela emvaneni yedini, ukufa kwakusele kutyelele phaya, ukufa kwakufikile kule ndawo ngenxa yokuba imvana yayifile. Ukufa kwakusele kutyelele, kwaye ke apho ukufa kwakutyelele khona, ngoko uThixo wathembisa ukuba leyo iya kuba yindawo yakhe. Ngoko yena embonisweni siyabona ngoku ukuba yayiyintoni na imvana yedini, yayiyintoni na indawo yobomi ngelo xesha. Ngoku oku kugxeka zonke iimpikiswano kunye noKristu ekubeni esembonisweni, ekubeni eyimvana yedini. Ngoko oko kugxeka wonke amahlelo, zonke iimvumonkolo, zonke iimfundiso, bonke ubucawa, kugxeka yonke into iphela. Kunjalo oko kuba sifumana apha yena embonisweni kuba ulilizwi elisulungekileyo elingakrekrezwanga likaThixo. UYohane ongcwele wokuqala wathi, ekuqalekeni ubekho ulizwi, waye ulizwi kuye uThixo, waye ulizwi enguThixo, kwaye ulizwi wenziwa inyama waze wahlala phakathi kwethu. Ngoko ke ulilizwi likaThixo elingakrekrezwanga elenziwe inyama libonakalalisiwe. Kwaye oku embonisweni besingenako ukukuhlomela nakweliphi na ibandla ehlabathini namhlanje, naliphi na ihlelo, nayiphi na indawo elolo hlobo, besingenakuba nako ukukuhlomela oko, ngokuba oko akunjalo. Sibeka igama likaKristu phezu kwesakhiwo, sizibize ngokuba ngamabandla kaKristu, kwaye oko okuya okanye okunye. Oko akwenzi oko kube njalo, oko akuyenzi loo nto konke konke. Kodwa xana uThixo ebeka igama lakhe kwinto ethile, oko koko ekwenzayo. Ngoku akukho nto eBhayibhileni engafuzisela imibutho yethu yale mihla yangoku ngaphandle kweBhabheli. Lo kuphela komfuziselo wombutho wale mihla yethu eBhayibhileni, unqulo olungumbutho ngenxa yokuba lwasekwa nguNimrod, kwaye wanyanzelisa umanyano phakathi kwabantu bonqulo. Kwaye yiloo nto eyenziwa ziimvumonkolo namahlelo ethu namhlanje, inyanzelisa umanyano, unokuba unguwile okanye ungaphandle. Kwaye siyeza ngoku njengokuba sinokubona ekunyanzeliseni bonke ukungena kumanyano olunye olukhulu lwawo. Kodwa leyo yingcebiso yobuxhakaxhaka obenziwe ngumntu, kwaye ayinako ukuma. Oko akuyiyo intando kaThixo, asiyiyo inkqubo kaThixo, kungakhathaliseki nokuba abantu bazama kangakanani ukuba bathi yiyo. Akuyiyo, ayinakuze ibe yiyo. Oko nje akunakwenzeka ukuba oko kube yiyo. UThixo ubengenakulibeka igama lakhe entweni enjengaleyo ekhanyela ilizwi lakhe. Ubeya kuphila njani uThixo entweni ethile leyo ikhanyela ilizwe elilelakhe? Akanakuyenza loo nto. Ke sifumanisa ukuba ayihlonyelwa nakweliphi na ibandla, ubuwisile, ububhaptizi, uburhabe, ubupentekoste, ubukatoliki, ubuqobo bamagriki, nokuba ingayintoni na, leyo akuyiyo indawo kaThixo yokunqula nangoko. ngoku makhe uThixo lowo wenza esi sithembiso avele kwaye sibonakaliso kokuba silungile. Leyo yindlela yokwenza oko. Ukuba usenguThixo, usenguThixo. Ukuba wakhe waba nguThixo, uhleli enguThixo. Kwaye ngoku sibona olu nqulo olunyanzeliswayo kanye emboniswenini ngoku ukuzisa wonke amaqela amancinci kubo ubunye obukhulu bakubiza oko. Abanye babo bakholwa oku kwaye abanye bakholwa kokuya kwaye abanye bakhanyele oku baze abanye bakhanyele okuya. IBhayibhile yathi bangathini na ababini ukuhamba kunye bengathanga bavumelana. Oko akusayi kusebenza. Kufuneka ukuba sibe sekuvumelaneni kwaye yintoni esisekuvumelaneni ngayo, hayi ukuvumelana omnye nomnye njengokuba kufuneka ukuba sibe sesivumelaneni nelizwi noThixo. Oko koko ekumele kokubakho kwisivumelwano kunye. Ngoko sifumanisa ukuba kwaye umanyano olunyanzeliswayo lalumelwe ngamaqela abantu eBhabhele. UThixo akanako ukulibeka igama lakhe kwinto enjengaleyo. Azange akwenze oko kwaye akasoze akwenze. Nangona bayizamayo bafaka igama labo kuyo, bafaka igama lakhe kuyo, kodwa ayinjalo. Kodwa kufuneka sifumane apho alibeke khona igama lakhe ukuba leyo yindawo kwaye yindawo ekuphela kwayo leyo aboneleleyo ngayo ukuba amaKristu eze kuyo nabantwana abakholwayo kwaye bamnqule kule ndawo. Ingaba le ndawo iya kuba yeyiphi na? Ngoku ukuyixhasa besingathabatha iBhayibhile yonke ukuxhasa oko endiya kukuthetha. Kuba indawo leyo ayenyulileyo ikuKristu, kuYesu Kristu, ikuye unyana wakhe, unyana kaThixo, uYesu Kristu. Ke ubuthe bendicinga ukuba isibhalo esifundiweyo apha ukuba wathi uya kunyula indawo kwaye wayiya kananjalo kubeka elakhe igama kuloo ndawo. Ke unyana wasoloko ethabatha igama likayise. Igama lam ndinguBrenham ngokuba utata wam wayenguBrenham. Kwaye uYesu wathi weza egameni likayise wakhe. UYohane ongcwele isihlanu mashumana nesithathu ndize egameni likabawo wam kwaye anindamkeli. Ke ngoko kulapho uThixo alibeke khona igama lakhe phantsi kwedini lonyana ongowakhe. Leyo kukuphela kwendawo uThixo abonelele ngayo, kulapho abantu banokuhlangana khona noThixo kukuKristu. Leyo yindawo yakhe aboneleleyo ngayo. Akukho hlelo, akukho mvumo nkolo, akukho nto yenye uThixo wathembise ukuhlangana kuyo. KukuYesu kuphela apha yakuhlangana khona kuba leyo kukuphela kwendawo igama lakhe elikuyo. Kananjalo siyamva uYesu ngokuba ndilandela isibhalo uYohane, uYohane sahluko sesiplani kunye nomqolo mashumi amane anesithathu wathi omnye uya kuza kwaye eze egameni lakhe kwaye yena niya kumamkela. Singazimanya nemvumo nkolo omnye, singazimanya nehlelo niya kumamkela, kodwa xana usamkela uYesu wahlukile. Omnye uya kuza, ndiya kuthi ndingumwisile, ndingumbhaptisti, ndingumrhabe, niya kukwamkela oko ngokuchanekileyo. Kodwa ndiza egameni likabawo wam ndisenza oko ubawo awathi ndiya kukwenza kwaye anindamkeli. Wathi uYohane weza kwaye wayenobungqina obukhulu. Kodwa ndinobungqina obukhulu kakhulu kuThixo, kuThixo kunaloo nto uYohane wayenzayo. Kuba oko ubawo andinike kona ukuba ndikwenze, oko ndiyakwenza. Amazwi lawo ayebhaliwe ngaye, loo nto awayemele kukuba yiyo ngaloo mhla, kuba wayenjalo. Igama lakhe lalinguThixo, uThixo unezihloko ezininzi, uThixo sisihloko ngokwakhe. Wayebizwa ngokuba nguJehova Jala, uJehova Rafa, uJehova Manasa. Wayebizwa ngokuba ngumfiyo waseSherod, nyibiba yasentlanjeni, ikhwezi lokusa, uAlfa, uOmega, isiqalo nesiphelo, emva koko uyise, unyana, umoya oyingcwele, zonke ezi zihloko. Kodwa igama lakhe, igama likaThixo linguYesu Kristu, lowo uthanjisiweyo. Elo ligama lakhe. Wayenezihloko ezininzi kodwa igama elinye ekuphela kwalo. Alikho elinye igama phantsi kwezulu elinikiweyo phakathi kwabantu enimele kukuba nisindiswe ngalo. Sifumanisa ukuba leyo yinyaniso. Kananjalo nangesi silumkiso sokuba xana lo ongomnye esithi lowo uzangele lakhe igama, ubuwisile, ububhaptize, uburhabe, ubupentekosta, njalo njalo, niya kumamkela, niya kuzimanya naye. Kodwa uKristu waliwe, bayakwala oko. Umprofeti wathi makhe sileqe igama lakhe kancinci. Umprofeti wathi igama lakhe laliya kubizwa uEmmanuel. Ngoku uIsaya wayithetha loo nto malunga nesahluko sesixhenxe. Kwaye kananjalo kuMateyu 1:23 wathi oku konke kwenzeka ukuze kube nokuzaliseka oko kwathethwa inkosi ngomprofeti sithi igama lakhe liya kubizwa ngokuba nguEmmanuel. oko kukuthi ngentetho evakalayo uThixo unathi uEmmanuel kwaye igama lakhe lalinguYesu uThixo enathi ngegama likayise wakhe weza egameni likayise wakhe phaya kulapho uThixo walibeka khona igama lakhe unyana wakhe yiloo ndawo kuphela leyo unokumnqula kuyo indawo yokuphela uThixo yakukha ahlangane nawe kuyo ikuloo nyana lowo awayefuziselwe ngembana yedini kwaye konke ukwehla kuyo yonke etestamente endala yonke ibizisa imifuziselo yaloo nto inye yokokuba laa ndawo yodwa uThixo yedwa wahlangana phantsi kwegazi ledini indawo yokuphela ahlangana kuyo indawo ekuphela kwayo ahlangana kuyo namhlanje ayikho egameni lemvumo nkolo okanye egameni lehlelo igama lecawa okanye igama leqhelo okanye igama loluntu kodwa egameni likayesu kristu ndakuvavanya oko xa ngandisengumfana ndandisoloko ndisiva ngabasebenzisana nemimoya yomtyholi indlela azenza ngayo izinto kwaye ndandisazi ukuba kwakukho uThixo kumele kukubakho umtyholi ngokuba ibhayibhile yathi kwakukho umtyholi kwaye yena ndaki ndeva malunga nabo abasebenzisana nemimoya ndaya kwabanye babo ndafumanisa ukuba babengabazenzisi kungekho nto kuloo nto nje igquba elikhulu lenkolo yokuzenzisa kodwa ndafumanisa ukuba kwakukho abanye babo ababesebenzisana nemimoya ngokwenene ndandisenkampini ngexesha lithile apho umlungiselele kunye nam saya kubabona phaya babeyiphakamisele phezulu itafile ukusuka emgangathweni kwaye yayineglasi yewhisky zihleli phezu kwayo kwaye bethabathe loo tafile bayijikajika ukuya emva naphambili kwaye isiginci sibhabha kwisakhiwo sonke iimpahla zabantu bephakamise oku egumbini wathi lo mvumisi wathi ndicela umngeni kuye nabanye na ukuba ayiwise phantsi amadoda amabini athi ndiyakuyiwisa phantsi ayibambe emilenzeni macala onke ngolo hlobo azazama ukuyibamba ayizange ngokuba loo tafile yabagibisela ngaphaya kunqumleza umgangatho musa ukuhlala nje ukuba uzange ube yimishinari kwaye ube semasimini inye kuphela into yaziyo nje incinga yomtyholi ukuba ukhangela apha phandle kwabanye baba bantu bahamba bejikeleza ezitshatweni usenokumbona kodwa ukho umtyholi ngokuqinisekileyo ukho kwaye abantu banqula umtyholi bengayazi nkquna loo nto abayenzayo banqula umtyholi emabandleni befundisa iimfundiso ezimiyalelo yabantu iimvumonkolo nezithetho kwaye ndathi lo mfazi wakhwaza kum waze wathi bandixela ukuba ungumshumayeli ndathi ndinguye wathi ngoko ukuba uyi wathi ucinga ntoni malunga noku ndathi ingumtyholi kwaye wathi ke ngoko ukuba unamandla angako ndiwise phantsi ndathi andinawo nawaphi na amandla konke konke andinamandla kodwa ndilapha ndimele amanye ndathi nkosi yesu wathi kumarko ngcwele sahluko seshumi elinesithandathu egameni lam bayakukhupha iidemoni ndathi ngoku ukuze umkhonzi wakho abe nokwazi njengokuba idabi libekwe phambi kwam ndathi yiyalela laa tafile ukuba iwe phantsi egameni lecawa engcwele kwaye yahlala kanye phaya ndathi yiyalela laa tafile ukuba iwe phantsi phaya egameni loyise unyana nomoya oyingcwele yahlala kanye phaya ndathi yiyalela laa tafile ukuba iwe phantsi egameni likayesu kristu kwaye yaphantsi yaphula imilenze yomine ibetha emgangathweni egameni lam bayakukhupha iidemoni elo ligama likabawo walibeka igama lakhe kuyesu kristu kwaye kuye uyahlangana ukunqula kuye uyahlangana ukukhupha iidemoni kuye uyahlangana ukuzaphilisa abagulayo kuye uyahlangana ukusindisa kuye uyahlangana ukusindisa ukuzalisa ngomoya oyingcwele leyo kukuphela kwendawo kathixo yokuhlangana nabantu ukuba banqule ngoko sifumanisa uba uyesu wakutsho oko kananjalo ukuba igama uyesu lithetha uyehova umsindisi uyehova umsindisi khumbula awunakunqula inkosi isihlanu umqolo wesihlanu awunakuyinqula inkosi nakuwo nawaphi na amasango lawo ekunika wona inkosi uthixo nawaphi na amasango awunakuyinqula khona uthixo wathi umqolo wesihlanu apha Deuteronomy 16 uze ungayinquli kuwo nawaphi na amasango lawo ekunika wona inkosi uthixo ukunika ezi zinto ukuba akulinga siya kungena kuloo nto kule veki inkosi ithandile sibone ukuba uthixo uyalirhoxisa na ilizwi lakhe okanye hayi qaphela ukunike loo masango kodwa musa ukuyinqula inkosi nakweliphi na laloo masango ukuba inkosi uthixo wakho ayiyi kuhlengana nawe phaya kodwa inkosi uthixo inyule isango iye yonyula umnyango uyesu wathi kuyohane ongcwetha hluko seshumi ndim isango lobuhlandi bezimvu ndim lo mnyango unguyehova umsindisi Ngoku singaqhubeka apha eyure sicacisa oko, kodwa niqinisekile ukuba niyayiqonda ngesenzo senu ukuba nisabela kwinyaniso nakwilizwi. Ke asisayi kuhambela phambili, ungayithabatha naphi na apho umonela ukuyithabatha khona, naphi na apho ufika khona ukuba oko inyaniso iyakuwela kanye emva emgcini kunye nalo lonke ilizwi. Awunako ukuyenza iBhayibhile ukuba ithethe into enye kwindawo enye kunye nento ethile enye kwenye, oko kuchasene naloo nto ayithethileyo kuqala. Kumele ibe into enye ngalo lonke ixesha. Ndishiya okuninzi kwesibhalo apha ngale nto njengokuba ndiyabona ukuba kuba kamva kwaye udade wethu kunye nabo banenkonzo apha ngokuhlwa nje kwaye sifuna ukuthandazela abagulayo. Oko kukuthi kwaye fumanisa ukuba uBhili uba banawo na athile amakhadi omthandazo. Akukho nkonzo, kulungile, 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 kulungile. Ngoko makhe siyifumane, kulungile, kulungile. Siyathemba ukuba inkosi iyakusikelela eli nenekazi ngenxa yoku ukusivumela sibe nale ndawo lisinika eli xesha. Kukho izinto ezininzi ezingenakusilela ezingqina ukuba uYesu uyindawo, ulisam, uligama kwaye ekuphela kwendlela ebonelweyo leyo uThixo anayo yokuba ahlangane nomntu elunqulweni. Uyindlela, inyaniso, ubumi, isango, umnyango, uAlpha uOmega, isiqalo nesiphelo, umfiyo waseSharon, imiba yasezihlanjeni, ikhwezi lokusa, uAlpha uOmega, ukukho konke yonke into iphela idityanisiwe. Okuko kokubini ingcambu nenzala kaDavide, ikhwezi leqaqambileyo lokusa kuye kuhlela inzalisako yobuThixo ngokomzimba, apho thina ngaphakathi singoonyana neentombi kuThixo, kwintloko obuThixo kaThixo. Ewe, njengoonyana neentombi sikusapho ukuba uphaya. Ngoku singena njani kule ndawo inkulu ukuze sinqule? Lowo ngumbuzo olandelayo. Singena njani kule ndawo ukuba uYesu uyindawo, uligama likaThixo, uyindawo kaThixo yokunqula kwaye ukukuphela kwesango kubuhlanti bezimvu, kwaye sifuna ukufumanisa ukuba singena njani na kuye ngoko. Ngoku ukuba ungenile emnyangweni kakade, ungena ngaphakathi njengosapho njengokuba sasithetha ngenye imini malunga okanye ngesidlo sakusasa malunga nemvu encinci okuba uThixo akaye kuluvala ucango ade afumane laa mvu incinci yokugqibela kwaye ayingenise ngaphakathi. Ukuba ungenile ngaphakathi emva koko uba lusapho, ulusapho lukaThixo xana ungene ngaphakathi kuThixo, kodwa awunakuba lusapho lukaThixo ube ngumrhabe, umwisile, umbhaptizi nompentekosta. Awunako ukuyenza, kufuneka ukuba ungene kuYesu Kristu. Ke uthi sikwenzile oko, siyakubona ukuba ukwenzile oko. Khe sifumane ukuba iBhayibhile ithini ngoku. Sifumana kwabaseKorinte bokuqala sahluko se-12 iBhayibhile yathi ngamoya mnye sonke sabhaptizelwa mzimbeni mnye, sabhaptizelwa emzimbeni kaKristu ngomoya oyingcwele omnye, asishukunyiselwanga ngaphakathi, asixokonyezelenywanga kujoyiniswa ngaphakathi, asibhaptizelwanga ngamanzi ngaphakathi, sabhaptizelwa ngomoya oyingcwele emzimbeni kaYesu Kristu. Uhlala ixesha elingakanani xana ungenile phaya ude uziphathe kakubi? Amaefes isine amashumi amathathu musani ukumenza buhlungu umoya oyingcwele kaThixo enathi ngaye natywile kude kube yimini yentlawulelo. Phikisana naye, hayi nam, yiloo nto ayithethayo. Ndiyakufunda oko, kulungile, nityiniwe kude kube yimini yokuhlangulwa kwenu, kude kube yimini leyo uYesu wayakuza ngenxa yenu. Ngoko cinga ngayo, awunguye ngoko owakho, usisidalwa esitsha, okanye isiGrike phaya sithetha indalo entsha. Uye waphinda wadalwa kwakho, amandla kaThixo aza phezu kwakho waze waba ngodaliweyo, isidalwa esitsha, nto leyo izisa ubuqu benyama buphela, ubuqu bokomoya na yonke into phantsi kolawulo lwelizwi likaThixo, hayi eyenye indlela. Ungatsho njani ukuba ungumKristu kwaye ungalithobeli ilizwi lakhe nakwenye into? Nabani na ungawuthobile umthetho kwenye inxalenye yawo wayenetyala lawo wonke? Nabani na uYesu wathi umntu akaye kuphila ngasonga sodwa kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaThixo, hayi nje inxalenye yamazwi, lonke ilizwi? Oko wakuthethayo kwisitilelo sahloko samashumi abini anesibini, nabani na othe wasusa ilizwi lalinye kule ncwadi okanye ongeze ilizwi libe linye kuyo, esakhe esakhe isabelo siya kususwa encwadini yobomi. Asimele ukususa eBhayibhileni okanye songezelele kuyo nje thetha loo nto iyithethayo. Kweko waseKorinte bokuqala ishumi elinesibini yathi ngamoya mnye sonke sabhaptizelwa mzimbani mnye. Ngoko emva kokuba ukulo mzimba, amaRoma 8:1 athi Ngoko ke ngoku akuseko kugwetywa kubo aba bakuKristu Yesu abo abangahambiyo ngokwenyama kodwa ngokomoya. Phantso indawo apho kungekhoyo ukugwetywa nokuba uya ewisile ebhaptizi cawe yaserhabe nokuba kuphi na ukuba ukuKristu usisidalo esitsha kwaye akukho kugwetywa kuwe akukho ndawo konke kona. Leyo yindawo kaThixo yokuhlangana phaya kulapho uThixo ahlangana khona nomnqulu phaya kulapho ubalelwa khona ekubeni usisidalo esitsha kuba basifile ezintweni zehlabathi bayaphila kuye. Ubukho obuphilileyo bukaThixo bunabo usuku nosuku kuphila kubo ngaso sonke isigaba sonke isigaba esezayo ukwehla njalo kuyonke iBhayibhile. Xana umntu ehlangabezana nemfuno kaThixo ufika kwindawo apho abonelelayo ngelizwi lakhe elibhalweyo lalo mhla. UThixo umenza lo mntu abe sisidalo esitsha kwaye akunakugwetywa. Khangela kuYobi ingaba nje ninxiba indlebe ngendlela endingayo kule mibobo ndiyaxolisa malunga nayo ndiyazi kukubuyela kwezwi kwakhona apha ndiliva apha ngokwam kodwa khangela uYobi nokuba bangaphi nabantu ababezama ukumgweba bangaphi nababesithi wayengalunganga wayegcine umyalelo kaThixo ngaloo mpingelelo utshiswayo wayesazi ukuba wayegwetyelwa ukuba wayeyigcine imiyalelo kaThixo. Yiloo ndlela awathi wagwetyelwa ngayo ngokuba wayesenza izinto uThixo wayefuna ukuba azenze. Ubukho obuphilayo bukaThixo bukhanyisa usuku yonke imihla ukusuka ekufeni kwemvumonkolo nokuya ebomini nakwilizwi lomhla ngoku uThixo unezinto ezo azenzayo njengentyatyambo encinci njengokuba ndathi ngenye intsasa kwisidlo sakusasa xana imbewu isiza ekukhanyeni iqalisa ukukhula isela ukusuka kumthombo kaThixo iqhubeka nje ityhalela phezulu ide ifike kwinxalenye yokudubula ifike phezulu kwintyatyambo phezulu ekudubuleni. Ngoku sifumanise ukuba xana siqalisayo noKristu sikhula ngendlela ekwayo ngokuba sikhula elubabalweni nasemiyalelweni kaThixo ekuphela kwecebo elibonelelweyo nguThixo kuso nasiphi na isigaba lilizwi lakhe unyana wakhe weza wabonakalalisa lonke idinga eyo elalithenjisiwe ngesigaba sakhe. Bonke abaprofeti beza kanye njengexesha babe lilizwi likaThixo elaliphila emhlabeni babe lilizwi uYesu wathi babe ngoThixo. UYesu wababiza abo baprofeti ngoThixo. Indoda yahlangana nam umhlangano ogqibela ndandinawo yathi ungumfundi wezenkolo ohluphekileyo ndaze ndathi andibahambi ukuba ngomnye. Yathi ilizwi alizi kumfundi wezenkolo ezenkolo ziyakwenza ilizwi lithi yabona ndathi nje ezenkolo ziza kumfundi wezenkolo kodwa ndathi sithetha malunga nento ethile yenye ngoku sifumana ukuba kwisigaba ngasinye xana uThixo wathi into ethile yakwenzeka naku kusiza loo ndoda yazi yabonakalalisa oko naku kusiza abo bantu baze baphile loo nto. Lowo yayinguThixo ngokwakhe ephila ebantwini ngokuba oko yayikukuphendulwa kwelizwi lakhe ngoku ekuphela kwendlela ebonelelweyo nguThixo kunye necebo ekuphela kwelibonelweyo namhlanje unyana wakhe ngelizwi lakhe ukunzela esi sigaba lidliswe ubomi ngomoya wobomi bakhe lidliswe ubomi. Ngoku sinezikolo ezikhulu zenza kwalizwi kwaye amaxesha amaninzi xana sisenza oko akukho nto ichasene noko ngokuqinisekileyo wayo kodwa uyabona xana unesikolo sezakwalizwi uYesu wathi kuYohane ongcwele isine ilixa liyeza kwaye nangoku selikho xana uThixo ekubeni engumoya eyakunqulwa ngomoya nangenyaniso. Ngoku abanye abantu banomoya hayi inyaniso abanye banenyaniso hayi umoya ke kufana nje nokuba besinenqolo mafutha enkulu besisiya ndaweni ithile ngeCadillac kwaye zombini iCadillac bezenziwe nje ngokufana saze sazityhalela ngaphandle apha saze saphezulu ukuya kwiitanki kwaye sazizalisa zombini ngamafutha kwaye uyayidumisa uze udumise nenye ke ukhangela phandle uthi isihlalo silungile ivili lokuqhuba lihle linezikhwenkwane zedayimane kulo kwaye ihonjisiwe ihleli kakuhle. Oh uhlala emva nje kwaye ulala kwaye oh izinto ezininzi unokuzenza nganye kodwa uyabona enye yazo zonke zinobuxhakaxhaka obufanelekileyo kodwa enye yazo inezivuthisi uyabona usenokubazi ubuxhakaxhaka kodwa kuthabatha izivuthisi ukudumisa ubuxhakaxhaka ukubenza busebenza kwaye loo nto eyinkathazo ngebandla namhlanje sizele imfundiso yezenkolo ngaphandle kwazo naziphi na izivuthisi kuyo kunjalo oko uyabona. Ngamanye amagama kufuneka ube nentlantsi kumafutha okanye amafutha akakho nangaphezulu kalunganga nkqu nje nangaphezu kokuba amanzi enjalo okoko njengenayo intlantsi yokuyitshisa ke ilondle akunamsebenzi nokuba sifundiswe kakuhle kangakanani na siya kukholwa kakuhle kangakanani na nokuba kangakanani na okuseBhayibhileni oko esithi inyani kwaye siyayikholwa ukuba yonke inyani imele kukuba zizivuthise kufuneka ukuba zibe phaya intlantsi ukulenza elo lizwi livuthe ulenza liqalise ukujikelela lifanele ukuba libe noko ukuba wenzi ibandla lihlala limi ndawonye inqwelo mafutha ihlala imi ndawonye nawe uyakuhlala ndawonye god akhathaliseki nokuba utsho kangakanani na ndiyavelana ndiyalikholwa lonke ilizwi lakoko kuya kufuneka ukuba ube nento ethile ukuvuthisa okuya ukwenza elakhulu lemilinganiso lamafutha ukuba lidumbe kwaye ibandla elikhululeka thixo lihambe ukuya phambili kufuneka lithabathe izivuthisi kunye nobuxhakaxhaka akukho nto ephosakeleyo ngobuxhakaxhaka kodwa kusilela izivuthisi kwaye ndicinga ukuba yiloo nto eyinkathazo lebandla namhlanje sisilela kwezo zivuthisi zamandla ukucinezela eli lizwi kwaye alenze liphile kuloo mhla umartin luther wayenobuxhakaxhaka nezivuthisi zomhla wakhe ujohn wesley wayenazo zomhla wakhe amapentekosta ayenazo ngomhla wawo kuthe kani ngomhla wethu eli linye ixesha ibandla lifanele ukuba likhule ngokupheleleyo ngoku lilungele ukuya kuhlangana nokristu linokubonakalisa kwayo yonke intsikelelo leyo awayithembisayo ebhayibhileni ndisebenza kuloo mzimba mkhulu apho awathembisayo uba uya kuhlangana nabantu kwaye anqulwe kweli bandla likhulu lakhe kodwa uyabona sithumela abantwana bethu esikolweni sifunda ukufunda ukubhala izibalo yonke imbali yabaprofeti nayo yonke into oko konke kulungile kodwa ngaphandle kokuba ube nento ethile emva kwaloo nto ke ndiye ndakhwazi ndathetha ngelwimi oko kulungile ndiyakukholwa oko nam kodwa oko asikuko endithetha amalunga nako okwangoku yabona iyakugqabhuka ithi plank plank bom bom njengenqwelo amafutha endala izama ukuduma uthi ehe ndiyakukholwa oko ndiyakukholwa oko yanam kodwa xana kusiza koku loo mihla o hayi ulikhulu lemilinganiso yamafutha mzalwana ngohlobo olulungileyo lwejenereyitha emva kwayo iyakulivuthisa lonke ilizwi likathixo kwidinga lalo njalo oko kuyinkathazo ngathi namhlanje siphantsi size ekumeni sifuna kukholwa oku sikholwa okuya ndithetha into ethile malunga noku kuyehandazo ke ibhayibhile yatsho njalo oko kuyayigqiba loo nto ukuba uthixo watsho njalo iphaya ukuba yenziwe ukuba thina ukuba oko yiloo nto uthixo wathi siyenze simele kukwenza loo nto nje hlala phaya ade uthixo akuvuthise oko kwaye ngokuthe ngqo uqalise ukubaleka ngoko kwakhona uyabona ukuba ukwenzi ufumana izigqithisi mlilo zimnyama zonke kwaye ke siswele into ethile eyahlukileyo sidinga into ethile ukusivuthisa ngoko qaphela akezi kuphela ngaphakathi ngomoya oyingcwele ngemfundo yelizwi lakhe uyalibonakalalisa elalizwi kokukhumbula abaprofeti bayalikholwa ilizwi bamkela ilizwi likathixo kwaye uthixo umoya oyingcwele wangena kubo waze waliphilisa eladini kwaye walenza ukuba lenzeke ow bethu ngubani na uya kuyigweba oko uyesu wathi ngubani na unokundigweba kanxa yesono isono kukungakholwa nantoni na uthixo ayibhalileyo kwaye nantoni na abaprofeti abayithethayo ndiyimpendulo oko abathi ndiyakukwenza ndiyakwenza dweza njengomprofeti unyana wom yiloo nto kwaye awayeyiyo kunye noko awayingqinayo ukuba wayekuko ukuba izivuthisi zaziphaya ukuvuthisa ubuxhakaxhaka wayebubuxhakaxhaka unyana ngokwakhe kwaye uyise wayezizivuthisi akundimi lowo uyenzayo imisebenzi le nguba wam lowo uhleliyo kum uyazidubulisa izivuthisi kwaye wenza loo nto ukuba iqhubele phambili uyizisa ekubeni yenzeke kuni apho ndakhe ndathetha nantoni na njengosamuel owathi ngaxesha lithile ebantwini ndakhe ndandixela nantoni na egameni lenkosi kodwa loo nto eyathi yenzeka yabona kunini apho ndakhe ndayithetha khona kwaye kunini apho ingazange yenzeke khona o wena oko wasixelela kona kwenzeka kodwa sifuna ukumkana kanjani na leyo yindlela kuyiyo namhlanje abantu bafuna ukubambelela kwiimbono zabo ezincinci bafuna ukubambelela kwiimvumonkolo zabo bafuna ukubambelela koku ngoko sithetha ngemvuselelo kumhla wethu singaba nayo njani imvuselelo xana yonke yonakele ngale ndlela yiyo amafutha enqwelo edityaniswe namanzi na yonke enye into kuwo zonke iintlobo zezixoci kunye nazo zonke ezi zinto zangoku zixutyiwe kuwo ndandisihla ngendlela ngenye imini kwaye sathi uhlobo oluthile lwesicoci sangoku sathi akukho mfuneko yokuba uhlambe izitya ekuphela kwento omawuyenze ukuzithi nkqu phaya uze uzikhuphele ngaphandle cinga ndiyakuba ligorha endlwini yabo ndaya kuzifumanela ibhokisi yayo le nto kwaye ndathi kungosikazi ngena ngaphakathi isithandwa makhe ndihlambe izitya ndacima nkwenkwe aba bafo bayayazi into abathetha amalunga nayo ezo nzululwazi ndiyakumbonisa ukuba njani na ndiya uya ade ayibambe le nto loo nto endiyenzayo nje uyithi nqu kwaye uyihlalise ngaphandle iloo nto kuphela kufuneka uyenzile. Abantwana babetye amaqanda kwisidlo sakusasa kwaye ndagalela esi sicoci phaya naze ndasethi nqu ngaphakathi nasikhuphela ngaphandle naze nasethi nqu ngaphakathi kwaye nasikhuphela ngaphandle sasisenaloo maqanda. Ewe mhlekazi, andikholwa nantoni na endiyiva kumabonwa kude kwakhona. Hayi mhlekazi, hayi 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 ngokwenene. Eso sisizathu sokuba ndingakholelwa ukuba nayiphi na inkqubo eyenziwe ngumntu inokuma. UThixo unendlela enye abonelele ngayo, akuyowisile ibhaptizi rhabi kodwa nguYesu Kristu ngozalo olutsha ukukholwa laa Bhayibhile. Leyo yindlela ebonelelweyo nguThixo kwaye ekuphela kwendlela leyo anayo ikuYesu Kristu unyana wakhe, kwaye unyana wakhe wabeka igama lakhe elakhe igama likaThixo nguYesu kuba weza egameni likayise, kwaye ke elo liyakuba ligama likaThixo ngokuba wayenguThixo. Ngoku qaphela, xana la mandla makhulu ashukumayo kaThixo angenayo kwinyana kaThixo amdlisa ubomi, umoya wobomi wangena kuye. Ngoko ke wenza ntoni? Ubahlalisa kwezasemazulwini ndawo kanye ngoku, hayi ukuba bayakuba sinjalo ngoku. Ngoku sele sivukile izivuthisi kunye nobuxhakaxhaka zisemsebenzini zisidlisa ubomi, kwaye sidlisele ubomi kubukho bukaThixo apho umoya wakhe ukhoyo. Kwaye ngoku sihleli kunye kwezasezulwini iindawo uKristu Yesu, uKristu Yesu sihleli phaya esa sihlalo sikhulu sika eso esele sivuthisiwe sivusiwe kwabafileyo. Siyinxalenye yaso. Ukuba niyinxalenye yomtshakazi uyiyo, ngokuba umtshakazi uyinxalenye yomyeni uyazi. Ke sifumanisa ukuba ikwayinto enye kwaye uyakwenza kanye loo nto ixelwe kwangaphambili ukuba yena uya kuyenza kuloo mhla. Akayi kuba ngumlawodike, akunandlela yokuba dikidike kodwa iyakuba semlilweni ngenxa kaThixo, iyakuba iqhubela phambili ekumoya kaThixo. Ngoku sikhangele apha ngoku ukuba sifumanise ngoku makhe thina ngoku ngeli xesha linye yenzayo ukuba oku kuyasibetha, kwaye xana saye safa esonweni nasekugqitheni izigqitho cebe yena sidlise ubomi kunye kwilizwi lakhe lesi sigaba. Ngoku makhe sicingeni malunga nasemva phaya kumaxesha akudala ngomntu othile lowo owathi wadliswa ubomi ngeli lizwi kanye nje phambi kokuba sibe nenkonzo yokuthandazela abagulayo. Makhe sithabathe abalinganiswa bambalwa sikhangele iimpawu zabo. Makhe sithabathe indoda apho leyo eyaligcinayo lonke ilizwi likaThixo emva kwitestamente endala egama lingu-Enoch, wayedliswe ubomi ngolona hlobo lilizwi likaThixo kangangokuba waba nobungqina bokuba wamkholisa uThixo. Kwakungekho nanye into uThixo leyo awayalela ukuba u-Enoch ngayo ukuba ayenze ngaphandle kwaloo nto awathi wayenza. Ndiyazibuza ukuba bangaphi oo-Enoch abanokuba lapha ngalemva kwemini ukuba niyazi ukuba oko kuselizwini likaThixo. Bangaphi kunibafazi abanqothule iinwele abanokuzibiza ngokuba bango-Enoch? Yabona, yabona, kwaye nisazi ukuba uThixo uyayigweba loo nto. Bangaphi kunimadoda abo bavumela abo bafazi benze loo nto abanokuzibiza ngokuba bangu-Enoch? Oh, babe, leyo nje into enye. Uthe kanti malunga namawaka, kwaye siyayigodisa sithi ndingowale kwaye ndingowaleya, usenokuba ngowaloo nto kodwa ude ube uze kwindawo uThixo abonelelayo ngayo, kwaye awunako ukungena phaya ngaphandle kokuba ube yinxalenye yelaa lizwi, kwaye ekubeni uyinxalenye yalo uba lilo lonke, uzithobele konke. Qaphela, sinawo ku apha oku iBhayibhile ikubiza ilizwi likaThixo, kwaye nto leyo ililizwi likaThixo. Ngoku sifumanisa ukuba u-Enoch weza kwindlela kaThixo abonelelayo ngayo kunye nelizwi lakhe, kwaye wahamba iminyaka emakhulu mahlanu waze wamkhulisa, kwaye sifumanisa ukuba ubuxhakaxhaka babugqibelele ngolona hlobo kuye ukuba xana izivuthisi ziqalisa ukusebenza enjinini zasuka zamsusa nje emhlabeni, wathabatha uhambo lokuqala lwenqwelomoya njenge ukuya ezulwini usebenza kubuxhakaxhaka bukaThixo kunye nezivuthisi kunye. Akabi safunyanwa ngokuba uThixo wamkhupha emhlabeni ngaphandle kokufa. Oko kunjalo kanye wayehamba endleleni ebonelelweyo nguThixo. Kwaloo nto inye siyifumanisa kuEliya. UEliya omdala wayebakhalimele kakhulu abaninzi babo Jezebheli abanobuso obuqatyiweyo nokucetywa kwenwele nanjalo njalo ezo babezisebenzisa zaloo mhla. Ixhego lalichithe ubomi balo nje ligweba isono phakathi kwabo bafazi ukuba babe nomfazi uJezebheli phaya ukuba amise isantya, kanye nje ukuba iHollywood yenu apha isenza kwaye ifumene bonke oodade bonke bengene kuloo nto phandle phaya, kwaye uJezebheli usaphile usenokukhangela nje macala wonke kwaye ungabona ukuba usaphile. kwaye usesemandleni amakhulu kananjalo ngoku sifumanisa umfo omdala ekubeni ngumprofeti wayeyiqalekisile loo nto nayo yonke into wahlala ngokugqibeleyo ekuthandeni kukathixo xana bonke abanye abashumayeli baye bebuthakathaka wahlala kanye phaya nalo kwaye ngenye imini wadinwa kakhulu kangangokuba uthixo wehlisa inqwelo yokulwa ivela ezulwini kunye namahashe omlilo yazi yamthabathela phezulu wayezele kakhulu ngaloo mandla adlisa ubomi nje khawucingi ngelizwi likathixo lisentliziyweni yakhe wazaliswa kakhulu ngamandla adlisa ubomi lawo amdlisa ubomi ukuba umoya kathixo yes ndiyakholwa ukuba sikufumana kumaroma ishumi 1 okanye isinye ishumi 1 ukuba athi ukuba umoya okanye kwabaseroma isibhozo ishumi 1 yiyo ukuba umoya lowo owamvusayo uyesu kwabafileyo ungaphakathi kuni bona kananjalo uya kudlisa ubomi imizimba yenu enokufa ukuba umoya lo owamvusayo uyesu kwabafileyo ukuba ukuni uya kudlisa ubomi imizimba yenu enokufa uya kuyidlisa ubomi lithetha ntoni igama elithi dlisa ubomi ligama lesigrike elithetha ukuthi ukubuyiselwa ebomini emva kokufa haleluya nalo isango lokunqula ukunqula ngomoya nangenyaniso ubuxhakaxhaka kunye nezivuthisi kunye niyabona ukuba ndithetha ntoni na ukuba umoya lo owamvusayo uyesu kwabafileyo uhleli ngaphakathi kwenu uya kudlisa ubomi uphilise imizimba yenu enokufa ukuba wona sele ububomi kwaye xana ungena emzimbeni wakho uzisa umzimba wakho uphela phantsi kolawulo lwakho olawulo lwantoni ilizwi likathixo ukuba likuwe ngoku ukuba yinto ethile ekuwe ekuxelela ke leyo yayiyimihla egqithileyo kwaye umarko 16 akayonyaniso kunye naloo mbono yobupentekoste yobhaptizo lomoya oyingcwele lowo ayingomoya kathixo ngaphakathi kuwe andikhathali nokuba uqeqeshwe kakuhle kangakanani na wena lowo ayinguwo umoya kathixo uthi ke umama wam wayengowale notata wam ngayo iminyaka kunye nomntakwethu nantoni na ufuna ukuyithetha malunga nezizalwane zakho nanjalo njalo loo nto kusenokuba yayilungile kubo kodwa ayilunganga kuwe yabona umele kukuba kulo mhla ungene kukristu yesu ukwenzela sigaba kunye nedinga elenzelwe esi sigaba qaphela sifumanisa ukuba la amakhulu amandla adlisa ubomi ambetha uenoko amdlisa ubomi waze waya ekhaya ngaphandle kokufa abetha ueliya amdlisa ubomi wade waya ekhaya ngaphandle kokufa sifumanisa ukuba owaba sesikhundleni sakhe yayingu-elisha lowo owayengumfuziselo phaya kakristu nebandla uelisha ueliya wenza imimangaliso emine kwaye uelisha wenza imimangaliso esibhozo wayenesabelo esiphindwe kabini njengokuba sathululwayo phezu kwalo ibandla kamva baba nendoda efileyo bayilahlela phezu kwamathambo akhe yaze yabuyela ebomini kwakhona loo mandla adlisa ubomi ayesemngcwabeni kunye naye awunako asoloko ephaya xana ufumana loo mandla adlisa ubomi kathixo ekubeni udlise ubomi kunye naye ngoku ngoku khumbula kukristu sinyama yenyama yakhe ithambo lamathambo akhe xana uthixo wamlimazayo ukristu ekukhalvari walinyazwa ngenxa yam nawe siyinyama yenyama yakhe nethambo lethambo lakhe umzimba womzimba wakhe igama legama lakhe umtshakazi wakhe yabona sikuye siyinyama yakhe namathambo akhe kwaye uthixo sele sivusile ngokunokwenzeka amandla adlisa ubomi lawo asivusayo kubomi besono aze abuguqula ubuntu bethu ngokunokwenzeka asivusela kukristu yesu nto leyo uvuko oluya kusivusela ekuvuthweni okupheleleyo ngoku khumbula safa egameni elilelethu sangcwatywa saze savuswa kwelakhe yabona asisengabo abethu nto leyo ela gama likhulu likayesu kristu elo ibhayibhile yathi ngapha kwabaseefese 1:21 ukuba yomibeni imizalwana ezulwini nasemhlabeni zithiywe ngela gama oko kulapho uthixo alibeke khona igama lakhe elo ligama losapho olusezulwini elo ligama losapho olusemhlabeni kwaye sikuyesu kristu ngobhaptizo lokomoya hayi ngamanzi ngomoya sibhaptizelwe emzimbenini lowo ongukristu endaweni yokunqula ngoko ekubeni siphakathi phaya besikulo mhlaba ufana nencwadi egunyazisa ubunini uthi ndithenge isiqwenga somhlaba ayingowakho okwangoku de ube ufumene incwadi egunyazisa ubunini God ukuba ufumene incwadi egunyazisa ubunini oko kubonisa ukuba yonke into eyakhe yachasana neso siqenga somhlaba iye yachithwa kwaye ngoko xana uthe waba ngumKristu kwaye wamkela uKristu njengomsindisi wakho ngoko xana uThixo ethumela ezantsi incwadi egunyazisa ubunini oko kubonisa ukuba akunamsebenzi nokuba utata wakho wenze ntoni na nomama wakho ayenzileyo nantoni na nabani na ayenzileyo umama wakho notata wakho kusenokuba babe ngamanxila amahenyukazi nokuba yayintoni na sonke isono sichithi unencwadi yobunini akukho nto enokukususa kuwo kwaye khangela yonke into ekulo mhlaba iye yakho amen kwaye xana ukukristu uyesu ngobhaptizo lomoya oyingcwele sonke isibabalo sikathixo sesebani amen yincwadi yobunini esigunyazisa wena ngowakho ungowakho udlisa ubomi imizimba yenu enokufa obethu babe sinokucinga ngaloo nto makhe sikola seli abo ababethembekile ngepentekoste bonke babekwigumbi eliphezulu phaya kwaye bonke babesoyika babenencwadi yobunini kulungile kodwa babesoyika kwaza ngequbuliso kwavakala isandla esivela phezulu incwadi yesigunyaziso ithunyelwe kubo njengomoya ovuthuza ngamandla yayizalisa yonke into apho babehleli khona kwaye badliswa ubomi kakhulu ngako oko bade bonke ubugwala babo babe omnye wabo wayesoyika nokuba wakhanyela ukuba wayengenguye umfarisi okwangoku okanye wayengenguye umsadusi okwangoku kodwa xana la moya oyingcwele wehlayo waze wambhaptizela kuyesu kristu waba inyama yenyama yakhe ithambo lethambo lakhe ilizwi lelizwi lakhe wayesisidalo esitsha wayengumntu omtsha wona wadlisa ubomi umzimba wakhe khangela loo nto owayenzayo naloo nto uyenzayo kuwe xana ungena ngaphakathi awukwenzi ukuba uphumele phandle kwaye uthi ndingumbuyisile ndingumbhapisi ow ndiyazi ukuba andifanelanga ukuba nditshaye andifanelanga ukuba nako oku akufanelanga ndinxibe olu hlobo lweempahla andifanelanga ukuba ndikwenze oku andifanelanga ukuba ndikwenze oku ya ukudlisa ubomi ngolona hlobo ude umelwe kukuba uyenze udlisa ubomi imizimba yenu enokufa khangela wadlisa ubomi imizimba yabo bade babhabhela kufutshane kakhulu ezulwini de wadlisa ubomi imizimba yabo ukuba bathethe ngolwimi abangazange baluze ngaphambili wadlisa ubomi imizimba yabo bathetha ngolwimi olutsha lwasezulwini badliswa ubomi kubukho bukathixo ngobhaptizo lomoya oyingcwele amandla kathixo adlisa ubomi ababhaptizela kuloo nto babe kwindawo yonqulo ngoko babe lapho babenokunqula khona ibhungo labafarisi okanye nantoni na enye eyayingekhe ike bakhathaze ngokuba babedliswe ubomi babe ngabantu abatsha oko kusemva kokuba bebhaptiziwe khangela kustefano omncinci weza endleleni kathixo ebonelelweyo wadliswa ubomi ngamandla kathixo wangena esangweni indlela kathixo ebonelelweyo kwaye xana babesiya kumbulala bemxuluba ngamatye ukusa ekufeni wathi ndibona amazulu evulekile uyesu eminga kwisandla sokunene sikathixo loo mandla adlisa ubomi wadliselwa ubomi phezulu esifubeni sakhe kwakukho ufilipi omnye ozele ngamandla adlisa ubomi simfumana ezantsi phaya kwasamara ebambe imvuselelo enkulu loo mandla amakhulu adlisa ubomi emva kokuba waye kukristu weza apho wayenamawaka abantu ababephulaphule kuye kwaye wathi ngoku mka apha filipi ndifuna ukuba uphume ungene kule ntlanga igaza apha ndinendoda phandle phaya endifuna ukuba uhlangane naye kwaye akukho mbuzo konke konke wayezele ngaloo mandla adlisa ubomi waye kukristu waye kwindawo ebonelelweyo apho uthixo wayenokuthetha kuye uthixo wathetha kuye kwakungekho mbuzo uthi ke wathetha kum waze wandixela ukuba ndandiya kuphiliswa kodwa andazi ngoku ndiziva kakubi kakhulu namhlanje obethu ke wandixela ukuba ndinomoya oyingcwele kwaye ngamanye amaxesha ngokuqinisekileyo ndiyakuthandabuza oko uphilip wayelazi ngokuchanekileyo izwi likathixo kuba wayeze ngendlela kathixo ebonelelweyo akazange ambuze uthixo malungu ke thixo ndinabaninzi kakhulu apho ufuneka ndime ufuneka ndibone isiphulu sabefundisi ngaphambi kokuba ndibe nokukwenza oko ufuneka ndiye kuthetha nobhishophu kwakungekho nto malunga noko wayenyamekela uthixo waphuma kanye waya entlango wafumana indoda enye ithenwa umtiyopiya indoda entsundu isihla ifunda isibhalo kuyisaya kwaye wathi ingaba uyayiqonda loo nto uyifundayo yathi ndingaqonda njani ngaphandle kokuba umntu othile andifundise uphilip wakhwela enqweleni waze waqalisa ukuthetha kuye malunga nenkosi yathi nangamanzi yintoni endithintelayo ekubeni ndingabhaptizwa wathi ukuba uyakholwa ngentliziyo yakho yonke wonke umphefumlo wakho kunye nengqondo namandla behla enqweleni waze wayibhaptiza kwaye uphilip wayezele kakhulu ngaloo mandla adlisa ubomi wade wamthabathwa wamsusa emehlweni ayo cinga emzimbeni wakhe onokufa mzimba wakhe wokwenyama waqhwiza wasuswa phambi kwamehlo ethenwa Ndiyakholwa ukuba leyo yinyaniso. UThixo wayenokumsa kwenye indawo engenye apho wayemdinga khona, waxhwilelwa phezulu. Uyazi ukufa kunakuze ndiqukuyithabathe loo nto kuwe xana ukuKristu endaweni kaThixo. Angela apho uMoses wayenawo, wayengumprofeti lowo ilizwi lenkosi eleza kuye. Akukho baninzi bangaphi na oKhora bavukayo kwaye bathi siswele umbutho omkhulu ngoku uzama ukuthabatha indawo yokuba nguwe kuphela indoda engcwele. UThixo wathi zahlulwa, ndiyakumginya nje kunye noodothana njalo njalo. Abazange bamkhathaza, waqhubela kanye phambili. Kwaye xana uMoses wafayo waze wangcwaba zingelosi, loo mandla adlisa ubomi ahlala phezu kwakhe, kuba kumakhulu asibhozo eminyaka kamva nanku engaphaya kwilizwe ledinga ethetha kuYesu. Loo mandla adlisa ubomi ayesekuye, leyo yindawo kaThixo yonqulo. Uthini? Ingaba wazi njani? Wayengumprofeti, ilizwi leza kumprofeti, kwaye wayelilizwi likaThixo elibonakala lisiweyo lesigaba sakhe. Amen. Ndiyabona, awunakufa sele udliswe ubomi. Oh, ukuba ibandla kuphela belinokubona oko. Oko akuyiyo loo nto uya kuba yiyo, sele uyiyo. Loo nto ngumtyhule zama kukuphanga loo nto. Ke uthi, ngoku ndiya kukuxelela, ndingowale, andikhathali nokuba ungowantoni na. Umelwe kukuba uzalwe, uhlaziywe, ubhaptizwe ngomoya oyingcwele kuYesu Kristu, udliswe ubomi kulo lonke ilizwi. Umoya wakho ngaphakathi kwakho uya kuphawula u-amen kulo lonke ilizwi leBhayibhile. Ngaphandle koko, ukuba uhlunguzela intloko kwelinye, ugxothe lo moya. Ayingomoya kaThixo lowo uya kuphikisa ilizwi likaThixo. Wona uya kuligcina ilizwi likaThixo, hayi ukuba uya kulikholwa nje kuphela, koko ulenza liphile, ubonakalalisa ilizwi likaThixo. Ewe mhlekazi, qaphela kananjalo abo bangcwele betestamente endala ngokunokwenzeka phantsi kwedini lakudala babelinde eli litsha ukuba lifike, babe nesazela esilungileyo ngokubhekisele kuThixo. UMateyu 27 sixelelwa ukuba xana uYesu wavukayo waze waphuma engcwabeni, nto leyo besisandula ukuyibhiyozela kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo iPasika. IBhayibhile yathi abaninzi bangcwele babelele eluthulini lomhlaba bavuka eluvukeni lwakhe, kwaye bangena esixekweni baze babonakala kuninzi. Yintoni ababeyiyo? Babekukubonakalaliswa kwelizwi likaThixo ledini, ekukuphela kwendawo leyo uThixo ahlangana kuyo phantsi kwelaa dini. Ngoku kwabaseTesalonika bokuqala 4:16 iBhayibhile yatsho kananjalo ukuba abangcwele betestamente entsha baya kuza kunye naye xana ebuya kwakhona, abo badliswe ubomi kuye. Ngoku ungena njani kuye? Ngobhaphizo lokomoya, amandla kaThixo, indawo leyo ahlangana kuyo uYesu. Ngoku uYesu uyindlela kaThixo ebonelelweyo. Ngokuqaphela, uYesu wayeqinise kakhulu oko wayekuko. Wayesazi ukuba wayengunyana kaThixo, wayesazi ukuba wayezelwe yintombi enyulu, wayesazi ukuba sonke isibhalo sasizibonakalalisa ngokwaso kanye ngaye. Wayeyazi ukugqibeleleyo kakhulu de wathi kwabo bakhi betempile ngaloo mhla wathi, ndithabalaliseni le tempile kanye ndiya kuyivusa ngeentsuku ezintathu. Cinga njengaloo nto, ndithabalaliseni kwaye ndiya kuyivusa ngeentsuku ezintathu, ngokuba yayililizwi elibhaliweyo lakhe. UDavide wathi, andiyikumshiya ongcwele wam kwelabafileyo, andiyikuwushiya umphefumlo wakhe esogweni, ndingayikumyekela oyingcwele wam ukuba abone ukubola. Ngoku uYesu wayesazi ukuba lowo yayinguye kungekho mbuzo engqondweni yakhe, kwaye wayesazi ukuba 72 eeyure umzimba uyonaka, ngelinye ixesha phakathi kwezo yure ezingama72 wayebuyela ebomini kwakhona. Ke wathi, ndithabaliseni le tempile ndiya kuyivusa kwakhona ngeentsuku ezintathu, ngokuba ilizwi lalibhaliwe ngaye ngokuba wayekukubonakalaliswa kwelizwi likaThixo elibhalweyo laloo mhla. Ke kumele ukuba kubekho, haleluya, kumele ukuba kubekho mzalwana phaya ndaweni ithile elikaThixo, ilizwi likaThixo elibonakalalisiweyo namhlanje. Kwaye leyo yinto ekwayo, kuba wathetha ngale mihla kwaye watsho oko kwakuya kwenzeka kule mihla. Ubesele esixelele, siyazi ukuba yintoni iyakwenzeka kwaye siyayibona ibonakalalisiwe kuni. Ngoko nikwibandla likaThixo, ngaphandle koko ninokuzibiza umbuyisile, umbhaptizo okanye nantoni na eyenye ayinakuze isebenze. Kwakukho kuphela indawo enye yokuhlangana, leyo ikuKristu Yesu. Oh, namhlanje, oh, indlela leyo namhlanje ndingathanda ngayo ukuba wonke umntu akubone oko, abone indlela kungenwa ngayo ekubeni ubhaptiziwe. Umtshakazi uyinxalenye yomyeni wakhe, ibandla liyinxalenye yelizwi, ukubonakalaliswa. Bo, leliphi ibandla okulo, ingaba ukuhlela, ukuba ukulo, ngokungqono ndiyakuxelela ngoku, usela udike. Kodwa ukuba ukuKristu, usisidalwa esitsha, kwaye ukwibandla likaThixo ophilileyo. Ngokubonakalaliswa kwezo zinto zinye, ezo wazenzayo ngomhla wakhe, ziya kubuyela emva apha kulo mhla, lisenza kwaloo nto inye leyo wathi liya kuyenza. Bo, elo libandla lokwenene. Ungena kulo ngobhaptizo lokomoya, hayi ngokuzixokomezela. Hayi ngokuthile okwenziweyo, kodwa ngokubhaptizelwa ngomoya oyingcwele emzimbeni wakhe. Kulungile, ukuphela kwendlela kaThixo ebonelelweyo, leyo asishiyele yona ukuba siyenze, ukubhaptizelwa emzimbeni wakhe ngomoya wakhe. UYesu wathi, uYohane ongcwele 14:12, lo ukholwayo ngeli xesha esekum, akumangalisi abantu besithi iintsuku zemangaliso zidlulile, akumangalisi bethetha ezi zinto. Lowo ukholwayo kum, hayi ukholwayo ndim, kodwa ukholwayo kum, imisebenzi leyo endiyenzayo uya kuyenza naye. Ngokuba ubomi bakhe zizivuthisi zakhe kubuxhakaxhaka bakhe, ezo zikuwe, ezo zivuthisayo, zilenza lihambe lize lenze imisebenzi leyo eyathenjiswayo ukuba liya kuyenza. Okanye ubomi bam kuye kundivise ubomi ngomoya wakhe ukwenza ilizwi lakhe elo elibubuxhakaxhaka elisebenza ngezivuthisi zakhe. AmaHebhere 13:8, uYesu Kristu ikwanguye izolo namhlanje nangona phakade. Ngoku kananjalo kuMarko isahluko se-17, umqolo wa-30, uMarko ongcwele kulaphulani ekuvaleni, uYesu wathembisa ezi zinto ngemihla yokugqibela ukuba yena ikwanguye izolo nangona phakade. Wathembisa kuMalaki 4 ukuba uya kuguqula iintliziyo zabantu kwimihla yokugqibela zibuyele kukholo loyise. Wakuthembisa oko. Wathembisa kwiindawo ezininzi kakhulu eBhayibhileni izinto ezo aya kuzenza. Kuselixeshana kwaye ihlabathi lingabi sandibona kwakhona, ukanti nina niya kundibona, ndiya kuba nani ndibe kuni rhoqo kunokuya esiphelweni sehlabathi. Kwaye qaphela uLuka ongcwele kwakhona 17:30, njengokuba kwakunjalo ngemihla yaseSodoma. Niyazi ukuba kwenzeka ntoni eSodoma? Khangela eCalifornia, hayi kuphela eCalifornia, eUnited States, hayi kuphela eUnited States, kodwa kwihlabathi liphela. Khangela le mpambano yabasafikisayo, ngokuba sasine ndanixelela ngenye imini babethabatha uhlalutyo phaya lwezikolo eArizona apho ndihlala khona, kwaye 80% eepesenti abantwana esikolweni bakhubazekile ngengqondo. Aya kuba yintoni abantwana babo? Asinakuba nesinye isizukulwana, sisekupheleni. UYesu wathi ezi zinto ziya kuza. Khangela kubo bonke oomabona wakude nezinto zisenza ezi zinto ezingeyonene zilungelelana. Kuya kufika ixesha, ndiyaqikelela, apho abantu baya kube ngokupheleleyo bephambene ngokupheleleyo. Ihlabathi liya kuba njalo. IBhayibhile ithetha ngenjalo imibono eyoyikekayo njengokuba beyibonisa kwimiboniso bhanyabhanya namhlanje yamaqanda esidalwa esithile sembali yangaphambili esaphila emhlabeni kumawaka amaninzi kakhulu nezigidi zeminyaka saqandusela kwaze kwaphuma ethile. Leyo yinto nje encinci kwinto eya kwenzeka xana isihogo sivuliwe kwaye umtyholi ephumile nazo zonke izinto zakhe ezifihlakeleyo zabafazi okanye iinkumbi ezineenwele ezinjengezabafazi namazinyo anjengaweengonyama. Ngokuba ihlabathi liyakube ngokupheleleyo ndiphambene ngokupheleleyo, akukho kude kodwa nje malunga neqondo elinye ukusuka koko ngoku. Oh, ngenxa yozuko likaThixo, ngenxa yokubuya kwenkosi uYesu, ngenxa yomoya oyingcwele, ngenxa yokwazi njalo, ngenxa yobukho obuphilileyo bukaThixo ophilileyo. UYesu wathi kuMarko ongcwele phaya, wathi, ngalo mini unyana womntu uyakutyiwa. Ngokukhumbula, hayi unyana kaThixo, weza ngamagama amathathu oonyana. Nyana womntu, nyana kaThixo, nyana kaDavide. Xana wayesemhlabeni, weza njengonyana womntu. Wayengumprofeti, nyana womntu ngumprofeti. UYehova ngokwakhe wababiza abaprofeti, uYeremiya nabo, nyana womntu, yintoni oyibonayo na? UYesu weza ngokuba wayemelwe kukuba eze ngokwesibhalo njengonyana womntu. UMoses wathi, iNkosi uThixo wenu iya kunivelisela umprofeti onjengam, kwaye wayemelwe kukuba ngumprofeti, nyana womntu. Kodwa emva kokufa kwakhe nokungcwatywa nokuvuka, ngoku ube ngunyana kaThixo ongaphezu kwendalo, umoya oyingcwele. Kodwa wathembisa kanye njengaphambi kokufika kwexesha lesiphelo, ihlabathi liyakuba njengokuba lalinjalo eSodoma xana umntu wehla ekwimoya yomntu, abathathu babo iingelosi ezimbini noThixo ngokwakhe. Lowo yayinguThixo, iBhayibhile yathi yayinguye. wehla waze wazibonakalalisa ngokwakhe phaya ukufulathelisa umqolo wakhe kwintente apho uSara wayekho, waze waxela uAbraham loo nto uSara wayeyicinga esententeni. Njaloko ngo uYesu ngokwakhe wathi ngomhla xana unyana wom eyakube etyhiliwe, ngamanye amazwi unyana wom ulungiselelo lukaYesu Kristu ngokwakhe. Ibandla liyakuthi ngogwetyelo, ngoluda, ngongcwaliso, ngoWesley, ngobhaptizo lomoya oyingcwele namapentekosta, kwaye liqhubeke kanye ukuya kungena kwingqibelelo yonyana womntu apho kuxana umyeni nenkosikazi beyakuba ngabantu abanye bu. UThixo uyakuba ebonakalaliswe ngolona hlobo kumtshakazi wakhe, ibandla lakhe, de bobabini babe banye banye. Ngoku niyabona apho sikhoyo. Musani ukubambelela kwezo zithethe kunye nemvumo nkolo, zazilungile ngomhla wazo, kodwa intyatyambo iye yadubula ukuya kwintyatyambo ngoku, lixesha lembewu. Kunjalo oko uYesu wazithembisa ezi zinto. Ngoku xana sibona uThixo esenza idinga lakhe liphile phambi kwethu, kwaye silibona ukuba lingaphakathi kuthi, kwaye umoya wakhe uphila ngaphakathi kuthi, leyo ukuphela kwendlela yokunqula, ekuphela kwendawo yokunqula, ekuphela kwendlela eyinyani onokunqula ngayo. Kuba kusekho ukugwetywa kwabo abakuKristu Yesu, uThixo wenza idinga. UYesu wathi, izinto ezo endizenzayo niyakuzenza naloo nto ayakuyenza ngomhla wokugqibela. Indlela eza ngayo ngesi sigaba ingekuko ukukhanya nokuba yimini, iyakuba kuba njengexesha lobumnyama, kodwa wathi ngexela ngokuhlwa kuya kubakho ukukhanya. Ilanga liphuma empuma lize litshona entshona, kwa elo langa linye eliphuma empuma litshona entshona, impucuko iye yahamba kunye nabo, liye lahamba phezu kwemizimba emithathu yamanzi, izimo ezintathu zobhaptizo. Oh, ewe, ukusuka e-Asiya ukuya ngaphaya eYurophu, ukusuka eYurophu ukuya kungena eNgilani, kwaye ukusuka eNgilani kuya kungena e-United States, kwaye ngoku sibuyele kanye emva kwakhona, kwaye apho sihleli ngale mva kwemini kunxweme lwasentshona, apho isithintelo sesono sonke samandla obumnyama sifumba khona apho. Le miboniso bhanyabhanya kunye nemidlalo kamabonwakude namadoda ancamisa abafazi phaya kwaye faka ikhefu ezingqondweni zamantombazana amancinci, ngaba benisazi ukuba nayiphi na indoda encamisa umfazi ngokomthetho wokuziphatha ibophelelekile ukuba imtshate ngokunokwenzeka sisenzo sokwabelana ngesondo ngokuqinisekileyo siso? Ewe mhlekazi, ngaba yintoni leyo? Ngamadlala endoda emilebeni yendoda kunye namadlala obufazi, ana amadlala obudoda nawobufazi ehlangana kunye, oko kukwabelana ngesondo. Khangela kwiHollywood, khangela kumantombazana amancinci elele phandle apha ezipakini namakhwenkwe ezityikatyika phezu kwalamantombazana nezinto ezilolo hlobo, kwaye ngqwecula ezikwayaleni, kwaye aba Elvis Presley nanjalo njalo aba esinabo namhlanje lihlazwa kwigama laseMelika kuloo nto ookhokho bethu abayilwelwayo kwaye bopha baze bayifela. Kodwa iyure ifikile leyo zonke izikumkani kuye kufuneka zinikezele ukuba kukho ubukumkani bukaThixo obo buzimasiweyo entliziyweni yomntu ngobhaptizo lomoya oyingcwele nobukho bukaYesu Kristu, kwaye uKristu uyakuza kumtshakazi wakhe kwaye uyakumisa ubukumkani apha emhlabeni obo bungasayi kuncitshiswa. Ungena njani kobu bukumkani? Uyazalelwa kubo. Ukwazi njani? Nje gcina, ungaba ngobukumkani njani ze ungavumelani nokumkani? Yabona, iyakuba kwaye ukumkani lilizwi. Eqalekeni ubekho ulizwi, waye ulizwe kuye uThixo, waye ulizwe nguThixo, kwaye ulizwe wenziwa inyama waze wahlala phakathi kwethu, ikwanguye zona namhlanje nangona phakathi. Bamazi njani uba wayengunyana wom? Wayeya kukhangela phandle phaya phezu kwesihlwele aze abone loo nto babecinga ngayo. Siyayazi ukuba leyo yinyani, ikwanguye namhlanje. Ingaba niyakukholwa oko? Ingaba uBhili wakhuphile nawaphi na amakhadi omthandazo? Oko ndilibele ukumbuza kona. Ingaba uwakhuphile amakhadi omthandazo? Uwakhuphile amakhadi omthandazo? Kulungile, ndiyakuxelela ukuba unokholo ngokwaneleyo, unokholo lokukholwa ukuba uThixo lo owenza idinga unokuzingqinela ngokwakhe ukuba unguThixo kanye apha ngaphandle kwakhe nawuphi na umntu oza kweli qobo. Ndiziva ukuba ndithabathe inyathelo lokuqala ngenxa yedinga lelizwi likaThixo ophilileyo. Khangela apha, makhe ndinibonise into ethile. La mandla adlisa ubomi siya kuwasebenzisa. Makhe ndinibonise, bangapha bakholwayo ukuba ninaloo mandla adlisa ubomi, ke yintoni ingxaki engezandla zenu phezu kwabagulayo? Xana abo bafundi bamkela amandla adlisa ubomi phezu kwabo ngomhla wepentekosta, yintoni abayenzayo? Baphumela phandle kwaye babeka izandla phezu kwemilwelo yaze yaphila. UYesu wathi kuMarko 16, oko kuya kuqhubeka kude kube sekupheleni kwehlabathi. Ixesha elingakanani kwisigaba sabapostile, hambani kulo lonke ihlabathi, nishumayele ivangeli kuko konke okudaliweyo. Le miqondiso iya kulandelana nabo bakholwayo, babathe babeka izandla zabo phezu kwabagulayo baya kuphila. Lawo ngamandla adlisa ubomi njengokuba ayenjalo phezu kwamathambo kaEliya. Kumathambo kaElisha kwaye kwaloo mandla amanye adlisa ubomi aphezu kwabangcwele abo awabavusayo. Ukuba kwaloo mandla amanye adlisa ubomi akuthi bekani izandla phezu kwabagulayo baya kuphila. Ndiye ndaqaphela apho ndiphantse ndayeka ukuba nocalulo kwakhona nje ndibeke izandla zam phezu kwabagulayo. Bendikhe ndaqaphela xana bethu izinto endingazange andizange ndifike kwisinye kwisithathu sabantu kungenjalo. Ngale ndlela ndifumana abangaphezulu kunokuba ndakha ndafikelela kubo, kwaye ndifumanisa iziphumo ezingcono ngokuzinikela nje kwam ezingalweni zikaThixo nize ndile. NkosiThixo, wakuthembisa oko, sisithembiso sakho ayiso sam, sesakho, kwaye wathembisa ukuba uya kuyenza loo nto, kwaye ndikubonile uyenza loo nto, kwaye ndiyakukholwa ukuba uya kuyenza ngokuba ndiye ndabhaphizelwa emzimbeni wakho kwaye umoya wakho apha ukuba uphawule ukuba leyo yinyaniso. Amen. Leyo yindawo yonqulo, emva koko ungena endaweni zonke izinto zinokwenzeka. Emva koko ungena kwindawo leyo ezakho, leyo ezakho iinjongo nokuzimisela ukwenzela ezakho impumelelo, yintando nje kanye ixhalenekileyo kaThixo. Kwaye xana ubeka izandla zakho phaya kwaye ukholwe oko, iyakwenzeka. Ngaba nyakukholwa oko, ndiyakholwa ngaphambi kokuba nalinye ikhadi lomthandazo libizwe okanye nantoni na eyenye. Uba uThixo uSomandla angandixelela intweni nayo phandle phaya, kwaye naloo nto ekufanele niyenze naloo nto bekungafanele ukuba ndiyenzile, oko kukuthabatha inyathelo. Kunjalo, ndiyazi ukuba oko kunjalo, kodwa yiloo nto kanye uThixo ufuna ukuba siyenze. Ngaba nyakukholwa oko na? Bangaphi abaya kukukholwa oko ukuba uThixo uya kukwenza oko? Akukho mntu uhleli phambi kwam lowo endimaziyo, lowo endinokucinga ngayo okanye ndibone nabani na lowo endimazi ngokwenene. Bangaphi abaziyo phandle apha? Sonke singabangaziwayo, phakamisa izandla zenu. Abaziyo ukuba ndazi into malunga nani, phakamisani izandla zenu. Naphi na esihlweleni abaziyo ukuba ndazi into malunga nani, niyaqikelela ukuba kukuyo yonke indawo ngakumbi phezulu apha. Ngoku mhlawumbi abanye abantu nje andibazi, abazange nje baziphakamise izandla zabo, kodwa andibazi nakanjani na. Ndiyakholwa ukuba ndibona uRichard Blair ehleli kanye apha. Ndiyakholwa ukuba kunjalo oko. Ndinako umnyama ezantsi phaya, kukho izibane ngale ndlela andiboni, kodwa khangela apha ndizama ukundixelela ukuba xana loo mandla adlisa ubomi engena kuwe nguYesu Kristu. Xana uYesu wabeka izandla zakhe phezu kwabagulayo baphila. Xana uYesu wayenamandla adlisa ubomi ukumdlisa ubomi njengomntu, wayenokukhangela phandle aze axele iingcinga ezo ezaziphezu kwabantu, abaxele into ababecinga malunga nayo loo nto abayenzayo, efulathele ngomqolo wakhe kubo, abaxelele kwaloo nto inye. Yini na ukuba ndicamanga ezintliziyweni zenu? Umfazi wachukumisa ingubo yakhe wathi, ubani na undichukumisileyo? Wakhangela amacala waze wamfumana kwaye wathi, ndiyaqaphela ukuba amandla aphumile kukholo lwakho lukuphilisile loo Yesu Kristu. Oko kwangqina ukuba apho ibandla likhoyo naloo nto angawokwenene amandla adlisa ubomi kaThixo ayenzayo emntwini, ingaba niyakukholwa oko? Makhe sithobiseni iintloko zethu nje okomzuzwana. Thixo othandekayo, siye saba nomlo noSathana ngale mva kwemini kule miboko, sazi ukuba abo bantu mhlawumbi abafumananga nesiqingatha sabo kubuyela kwezi ngenxa zonke kwisakhiwo ngolo hlobo. Kodwa ndiyathandaza Thixo uba umoya ongcwele uya kuthabatha oko bekumele ukuba kube njalo, Nkosi. Kuvumela abantu babone ukuba asingobantu bathile bafileyo igquba labarhuqekayo loo sithemba njalo. Thixo, siyaphila ngoku sidliswe ubomi namandla ovuko lukaKristu. UYesu Kristu uphila kuthi, siyakukholwa oko, Nkosi. Asibange luzuko lolwethu njengakwintaba yotshintsho apho wonke ubani wethu wayemelwe khona phaya. Kwakukho uMoses lo owafaya wabuye wafuka kwakhona, kwakukho uEliya abangcwele abadliswe ubomi abo baya kuxhwilwa ngomhla wokugqibela. Oh, babona ngoko xana bakhangela emva babona uYesu kuphela. Siyazi Nkosi, asifuni ukuba abantu babone thina, asikho apha ngenxa yaloo nto, makube kude oko. Kodwa Nkosi, uyayivuyisa intliziyo yethu xana sibona uYesu ezukisiwe phakathi kwethu, xana simbona ezukisiwe, xana sibona ilizwi lakhe lowo yena ulilizwi, xana sibona sinokuyifunda apha eBhayibhileni apho wathembisayo ukuba uya kuyenza. Ngoko simbona esebenza oko kanye kuthi. Oh Thixo, indlela oko kusenza sizive sithobekile ngayo ukuba siyazi ukuba ubukho bakhe obuphilileyo. Asizange sizimanye nanto okanye sizifumane le nto phantsi simahla. Siyakholwa nje Nkosi ukuya ebomini obungunaphakade kwaye wasityunela phaya ngobhaptizo lomoya oyingcwele waze wadlisa ubomi imizimba yethu kwaye wadlisa ubomi imiphefumlo yethu kwaye wasidlisa ubomi ngoko ukuba sibone imibono kwaye siprofete kwaye sithethe ngeelwimi sibone imiqondiso emikhulu kunye nezimanga zisenzeka ngokuba nguThixo ophilileyo. Singene kuloo mzimba xana kwihlabathi kuba ubudenge kwabo batshabalalayo kodwa kuthi abo bakholwayo oko ngamandla kaThixo asingise ebomini obungunaphakade. Siyakubulela ngako oko bawo ngoko makhe kwazeke kuloo mhla Nkosi ukuba wena unguThixo ukuba uzange uyiguqule ingcinga yakho malunga nelinye ilizwi elo awakha walithetha kwaye ukwanguye izona namhlanje nangonaphakade kwaye eyona kwaye ekuphela kwendlela leyo uThixo abonelele ngayo ekuphela kwendoda leyo uThixo awakhe walibeka kuyo igama lakhe yayingunyana ongowakhe lowo owathwala igama lakhe uYesu uThixo uYehova umsindisi uEmmanuel ucango kubuhlanti bezimvu lo owayekho ukhoyo kwaye oyakuza ingcambu nenzala kokubili ingcambu nenzala kaDavide ikhwezi lokusa inyibiba yasemhlanjeni uThixo indlela ekumangalisa ngayo akumangalisi uIsaya wathi umcebisi Nkosana yoxolo Thixo ligorha uba umnaphakade. Oh, asinayo omnye obawo ngaphandle kwakho Nkosi. Ubawo wethu, umama wethu, kuko konke oko esikuko, konke oko esiya kukha sibe kuko. Asiyi kuba nanto enye ngaphandle koYesu ezukisiwe. Bawo, kusenokwenzeka ukuba ndenze ngokungekuko ukuphuma koko ngale mva kwemini. Kodwa thabatha iimvakalelo zentliziyo yam kwaye undize, Thixo othandekayo. Kwaye makhe kuthiwe ngalo mhla ukuba uYesu Kristu wazukiswa kanye apho kule tempile. Siphe oko bawo, kuba sikucela egameni lakho. Kwaye njengokuba ndilindile ngokuthobekileyo nesihlwele ukukubona uhamba ngomoya wakho. Amen. Ngoku ndifuna ukubani ndenzele le nto inye. Funa ukunibuza umbuzo omnye undilisekileyo. Funa ukubani ndiphendule njengokungathi bekulixesha lokugqibela elo eniya kukha ndiphendule nabani na ebomini benu. Ngaba niyakholwa ukuba yinyaniso? Ngaba niyakholwa ukuba akukho bandla okanye ihlelo elinokuqatshelwa kubukho bukaThixo? Ngaba niyakholwa oko akukho nanye kuphela ngabo bazelwe kuYesu Kristu abathabathe igama lakhe kunjalo oko? Uthabatha igama lakhe xana uzalelwe phaya hayi ngobhaptizo lwamanzi nangona usenokubhaptizwa egameni lakhe kodwa oko akulithabathi igama lakhe. Uthabatha igama lakhe ngokuzalwa hayi ngamanzi. Uyabona ubhaptizelwe egameni likaYesu Kristu ewe mhlakazi ebudlelwaneni kodwa ubhaptizwe ngomoya oyingcwele kuYesu Kristu ke ungabhaptizwa izihlandlo ezilikhulu nangayiphi na indlela obufuna ngayo ngenye indlela oko akunakwenza mahluko kodwa xana uthena wabhaptizwa ngomoya oyingcwele emzimbeni kaKristu kuba ngunyana okanye intombi kaThixo kwaye lonke ilizwi liyinyani kwaye ngoko wakwenza oko ngenxa yaloo njongo njengokuba ndatshoyo ngenye imini xana uThixo washukumayo waze wabetha ilanga kunqumleza umhlaba wayesazi loo mithi yesundu na yonke into yayilele ezantsi phantsi kwalo mhlaba yena zaziyinxalenye yomhlaba ngelo xesha ke nani ngokunjalo kwaye xana wamvusayo unyana kaThixo nentsasa yepasika waze wathumela umoya oyingcwele yayikukudlisa ubomi kananjalo laa mbewu yobomi obungunaphakade leyo awayaziyo ngenxa yengaphambili ngaphambi kokusekwa kwehlabathi leyo yayiya kuba lapho wayesazi ukuba lo mboko ubuya kwenza ngolu hlobo ngolu rhatya wayesazi ukuba uya kuba unako kuziphatha unako ungongenasiphelo awunako ukukucinga oko ngengcinga yakho funeka nje ukuba ukwamkele oko kodwa makhe ndithethe le nto inye loo Thixo umi apha ngale mva kwemini ebantwini bakhe nokuba ngumwesile umbhaptizi umpentekosta nokuba yintoni nawo nokuba yiyo musa ukuthembela kumbutho othile kuba abanakuze babe ngumbutho wenziwe ngeemfundiso ezininzi kakhulu ezahlukeneyo wenziwe ngequbu kumele ukuba ube ngumntu ngamnye kuThixo kufuneka ukuba ube ngumntu ngamnye uThixo usebenza nawe hayi ebantwini lakho kufuneka ukuba le uhlobo lobomi obulungileyo ebandleni lakho okanye ebandleni apho unqula khona funeka uphile olo hlobo lobomi olo ufanele ukuba lulo kodwa uyabona bazoba imvumo nkolo nanjalo njalo leyo ungena nokungena eminyangweni yabo kwa uyikholwa loo nto ke angathini uThixo ukuba angene phaya xana ekubeni ilizwi lakhe lihlala libonakalaliswa wazi njani uLuda malunga nezimbhaptizo nokubuyiselwa kumoya xana wayesemva ngaloo mhla isityalo besingekazi sikhule ngolo hlobo noWesley wayengayazi loo nto kwaye namapentekosta akazi ukuba kuqhubeka ntoni nanamhlanje yinto efanayo siyakhula kanye ukusuka kuni kunjalo oko oko bekunjalo kuso sonke isigaba kwaye oko kuyakuhlala kunjalo kwaye ngiyakungqina ngebhayibhile esi sisigaba senqoloko kumbula emva kwalemvuselelo inkulu akuzange kubekho omnye umbutho othe wavuka kususela ngependekosta ayinako ukwenza njalo isuka kwikhasi kuya kwinqoloko waye akukho nto yimbi ngaphandle kokhozo eso sisizathu iminyaka elishumi nesihlanu ngesiqhelo iminyaka emithathu kwaye bafumana umbutho wayo nayiphi na imvuselelo buza nawuphi na umbhali mbali kodwa akukho mbutho emva koku bazamile ukuvusa usuku lwemvula yakamva kodwa niyabona ukuba kwenzeke ntoni nakuyo ayikwazi yingqolowa ngoku ewe mhlakazi akusekho bathwala lukhozo lokwenele ukristu uphakathi kwabantu bakhe ngaba niyakukholwa oko makhe siqalise ukusuka ngapha umgangatho osezantsi andikwazi ukuchola phaya ekuboneni ukuba kukho abaninzi kakhulu beni bangapha abakholwayo kum ukuba ndingumkhonzi wakhe yibani nokholo kuthixo bangaphi ngapha abakholwayo ukuba ngaloo ndlela inye ithi yakukholwa oko ngentliziyo yam yonke ngoku yangayinkosi uthixo engasinika oku ukuze nibe nokuwabona amandla adlisa ubomi yinto ethile ubungqina obubalulekileyo obo bukungqinayo oko ow umntu othile angathi ow oku kokuya oku okuya kodwa makhe oko kwenze ngoku akunakwenzeka ngokupheleleyo ukuba ndazi nantoni na malunga nawe uyakwazi oko andazi ngaphandle komntu omnye endinokukhangela kuye kwaye lowo kumfundisi ublair ohleli phandle phaya usuka kude emva empuma yakholwa ukuba useyakansas okanye ndaweni ithile emva phaya uye kuphela esihlweleni lowo endimbonayo lowo endimaziyo kwaye uthixo uyazi ukuba leyo yinyani ke oko kuya kufuneka ukuba kube yinto ethile leyo nje kwenzekile ukuba ndibone ngapha eli nenekazi incinci ihleli ekupheleni phaya nengxaki yokomoya othandaza ngayo ngaba uyakholwa ukuba uthixo uya kuyilungisa loo ngxaki yokomoya kwaye ayilungise loo nto ulungile ungakufumana oko beka isandla sakho phezu kwelinye inenekazi elihleli ngakuwe kuba linenkathazo yesisu elisithandazelayo kananjalo he kunjalo oko dade bakamsela izandla zakho phezulu ukuba leyo yinyani andikwazi zange ndakubona ebomi bam mantombazana amabini antsundu oko yintoni leyo ngaba oko nje akuye ngokuchanekileyo njengaloo nto awathi uya kuyenza kanye nje ngokuchanekileyo apha linenekazi lihleliyo likhangele kanye ukuphumela apha lihleli likhangele kum linenkathazo yentliziyo ngaba uyakholwa ukuba uthixo uya kuyiphilisa inkathazo yentliziyo uhleli phaya uthandaza ndinqwenela ukuba bendinokufika phaya ingaba oko kunjalo wangawangisa isandla sakho ngolu hlobo oko kunjalo ndikwazi njani oko kuba uthetha emthandazweni wakho uyabona nje kholo yiloo nto kuphela kufuneka uyenzile kukukholo apho kuhleli nenekazi kanye apho elo eliya kufa ngokonangoko ukuba aliphiliswanga lona linomhlaza ingaba uyakholwa ukuba uthixo uya kuwuphilisa umhlaza ewe uyayikholwa wena ekubeni uye waba luhlobo lokucotha ekuphakamiseni isandla sakho ingaba uyakholwa ukuba uthixo angandixelela ukuba ungubani na ngosikazi kugana ngoku boko kunjalo bangawandisa isandla sakho ngolo hlobo yabona kulungile yiya ekhaya uyesu kristu uya kuphilisa ukuba unokukholwa zonke izinto zinokwenzeka oko kubethele nenekazi uhleli phaya lithwele umnqwazi omnyama elikhangele kum nalo kananjalo linomhlaza ngaba uyakholwa ukuba uthixo uya kukuphilisa ngaba uyakukholwa oko ngentliziyo yakho yonke ndithetha kungosikazi umila ngaba uyakukholwa oko andimazi umfazi andizange ndambone bomini bam kwaye uthixo ezulwini uyazi ukuba oko kunjalo amen ukuba unganokukholwa apha ngumfazi ontsundu ehleli kanye ngapha ekupheleni uthobise intloko yakho wayefunda ufunda malunga nomntu omthandayo umntu othile amthandazelayo uza eneneni ukuthandaza ukuba athandazela hayi akakho apha ngumyeni wakhe unjalo oko yena akakho apha usekhaya iye waba notyana akabanga nalo njalo oko wayekhathazwa yinkathazo yesayinasi nanjalo njalo leyo nyana kunjalo liya kulunga ukholo lwakho luye lomelela ngenxa yoko ngaba uyakholwa ukuba oko kuyinyani amen ngaba ndiboni ukuba uyesu kristu ikwanguyezo wanamhlanje nangona phakathi buzabo bani iye yahamba yanqumleza esihlweleni ngaba niyakholwa ukuba ulapha ngaba niyawayeva loo mandla adlisa ubomi ngaphakathi kuyo ke lowo nguthixo oniphilisayo zihlobo ingaba niyakukholwa oko ngoku ningandenzela into ibenye ngaphambi ko bangaphi apha abagulayo makhe sinibone niphakamisa isandla senu ngoku liya kwintsimbi yesihlanu entloko bekani izandla zenu omnye phezu komnye kwaye makhe nje musa ukuthetha nagama ngoku nje bekani izandla zenu omnye komnye Ndifuna ukuba nenze into ethile. Yithi indoda ehleli kanye emva apha inelo hluma emqolo wayo. Ngaba uyakholwa ukuba uThixo uyakulisusa elo hluma emqolo wakho, mhlekazi? Ngaba uyakholwa ukuba uThixo uyakukuphilisa? Umfosi elula ukhangele kum ubecinga ukuba uyakwedlulwa. Phakamisela isandla sakho phezulu, mhlekazi, njalo oko. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke uThixo uyakulisusa ngenxa yakho. Haleluya! Ela umngeni kuso sonke sisihlwele egameni likaYesu Kristu ukuba unako ukuba isazela sakho musakusivumela ukuba sitshiswe ngokungakhoyo. Musakusivumela ukuba siphazamiseke. Ingaba animboni na unyana womntu? Unyana womntu ekwimo yomyalezo wesiprofeti ebuyela emva kwakhona ebandleni lakhe ngesiprofeti etyhila uYesu Kristu okwanguye izolo namhlanje nangona phakade. Akuzange kwenziwe kuso sonke isigaba kude kube leli xesha. Yabona? Nabo ubungqina bakho oko. Le ntoni ibandla ungena njani kulo xana ungaphakathi phaya yonke into leyo uYesu Kristu awayeyiyo uyiyo kunokuba ngunyana nentombi kaThixo waba nguwe ukuze wena ube nguye. Eyona nto iyiyo yile yokuba uyoyika ukuyisebenzisa okanye mhlawumbi awusebenzisani nelizwi lakho ngoku oko akuyi kwenza nokuncinci ukuluma kwaye andikhathali nokuba wenza ntoni na ukuba uzi ngokupheleleyo kwelaa lizwi. Oko akunakuze kusebenze. Ubani na unokunditshola ngento ethile awayithethayo waza wayithembisa ngalo mhla leyo ingazange yenzeke? Ngoko musa ukuphosa ihlelo lakho kum kuba aliyi kusebenza. Haleluya! Ndiyazi, ndiyazi ukuba ulapha. Ndiqinisekile ukuba ulapha. Ndiyazi ukuba ngoku kukho amandla adlisa ubomi ngokwaneleyo ebandleni ukuphilisa wonke umntu lowo uhleli apha. Ngaba niyakuyikholwa ke ngoko? Niyakwenza njalo? Ngaba niyakholelwa ekuthandazeleni abagulayo? Ngaba niyakholwa ukuba uYesu wathi babeka izandla phezu kwemilwelwe kwaye iyakuphila? Kulungile, bekani izandla zenu phezu omnye komnye ngoku. Musa ukuzithandazela, thandazela umntu olandelayo, bayakuthandazela ngoku ngokuzolileyo nangentlonipho. Nkosi, indlela endikubulela ngayo endinokuma apha kweli qonga kwaye ndishumayele ilizwi elo elichasene kakhulu neengcinga zabantu namhlanje bade balibize uqhekeko. Bayakulibiza ukusebenzelana nemimoya, bayakulibiza imimoya emdaka njengoko benzayo xana uBhelizebhuli. Kodwa ukukubona kanye phakathi kwesi sihlwele sikhulu ngalemva kwemini, jike kanye kwalapho uqinisekise kwaye ungqine ngokuchanekileyo loo nto ishinyelweyo ukuba yona iyinyaniso. Thixo, aba ngabantu bakho. Umtyholi uzamile ukumosha imibopho, uzamile ukonakalisa iingcinga zabantu, uzamile ukubathintela ekufumaneni oku. Kodwa ndiyakholwa ukuba bayakukufumana oko nakanjani na. Nkosi, ndiyabacelela ukuba bakufumane oko, ndiyabacelela ukuba bakwamkele oko. Siphe, Nkosi, la makholwa namandla adlisa ubomi ukuba xana bona ukuba abathi baphile ukuze babone ukubuya kwakho, loo mandla adlisa ubomi ayakubavusa ngemihla ogqibela. Siphe nje kanye ngoku ukuba loo mandla adlisa ubomi adlise ubomi ukholo lwabo, Nkosi. Kuloo nto bayenzayo kukho ikholwa elibeke izandla phezu kwekholwa, umzimba kumzimba, amandla emandleni. Kwaye lawo ngamandla kaThixo, ngonyana kaThixo okanye intombi kaThixo, ngonyana kaThixo. Oh Thixo, wangawusatana ngabakhulula babantu bangaphiliswa ngale mva kwemini ngokuvuka amandla adlisa ubomi obukho obazisiweyo uYesu Kristu. Egameni likaYesu Kristu kwanga oko kungaba njalo. Izandla zenu phezu kwabantu zinamandla adlisa ubomi kuzo. Ukubani udlise ubomi? Ingaba nifikile ebomini na? Ngaba uKristu uye waba luqobo kuni? Ngaba amandla kaThixo abonakalalisiwe na? Ingaba nikulo elaa bandla, ibandla elibonelelweyo nguThixo? Ingaba ubakulo njani na? Ingaba wazi njani ukuba udliselwe ubomi kulo? Iingcinga zakho ziphela, ubuqu bakho buphela, zikuKristu ngoku. Kwaye uKristu uphakathi kwabantu eziqondakalalisa ukuba uyaphila, eziqondakalalisa ukuba ulapha emihleni yaseSodoma. Ezo zandla zabo bantu okokuba ubomi babo butshintshiweyo ekubeni ngabahambi bezitrato kusuka ebunxilini, kusuka ekubeni ngamayenyokazi esitratweni ukuya kwabangcwele bokwenene bakaThixo bedliswe ubomi. Izandla zabo zibekwe ziphezu kwakho basebandleni ngobhaptizo lomoya oyingcwele. Kwaloo mandla manye ayephezu kwamathambo kaEliya, loo mandla manye abekwe phezu kwamaxa ethu, phezu kwezandla zenu, phezu kweentloko zenu. Kwaloo mandla manye adlisa ubomi. kunye naye emi apho eqondakalalisa ukuba uyaphila ukusuka kwelabafileyo ezibonisa ngokwakhe ukuba uyaphila apha ngoku wenza kwa ezo zinto ezo wazenzayo wayengqina ukuba oko yinyaniso amen ingaba ningamkholwa ngoku ngaba niyakholwa ukuba ezo zandla zibekwe phezu kwenu zizandla ezinobuthixo ngaba niyakholwa ukuba lowo moya lowo usidlisa ubomi ngoku senza ukuba senze izinto eziphambeneyo kwihlabathi ngaba niyakholwa ukuba lowo ngamandla akhe adlisa ubomi ingaba niyakholwa ukuba nisebandleni lakhe ngoko ukuba ninjalo kwaye nikholwa ukuba ezo zandla ezo zibekiweyo phezu kwenu zizandla ezingcwele eziyalelwe nguthixo ngoko ndiyaniyalela egameni likayesu kristu ukuba nime ngeenyawo zenu kwaye namkele impiliso yenu wonke umntu lowo ubegula umkristu uyayiqonda loo nto yenzekileyo na ngaba niyaqaphela ukuba ngaphandle kweso sitrato ngaphaya kunezigidi zabantu ezihamba kwezi zitrato namhlanje oko akuyonto ehlabathini ngaphandle kokuhlohlwa kwiathomu ngaba niyaqaphela ukuba abo bantu bafile esonweni nasezigqithweni kwaye ubomi bumnyama emabandleni kuyo yonke indawo kwizifundo ezimbalwa ezincinci okanye into ethile kuhlobo ethile lokugcinwa kwento ethile kwaye ibizwe ngokuba yinkolo ingaba niyaqaphela na ukuba niye navuswa kwabafileyo ukuya ebomini kwaye nibhaphizelwe emzimbeni kathixo ophilileyo lo udlise ubomi imizimba yenu apho kukho ukuthetha ngeelwimi nokutolikwa kweelwimi sibona uyesu kristu ebonakalaliswa phakathi kwethu ngokuba ukugula akuyikuma kwiqela elinjengeli vumela ukholo lwakho luye kuye kholwa kuye yithi nkosi thixo ndiyakholwa ngentliziyo yam yonke kwaye uyakuphilisa ngaba kukho aboni apha aba bayakuthanda ukungena kuloo mzimba phakamisani izandla zenu kwaye nithi andizange ndingene kuwo andizange ndizaliswe ngumoya oyingcwele kodwa mzana ubrenam ngokuqinisekileyo ndiya kunqwenela oko ngalemva kwemini ngaba uya kundithandazela phakamisani izandla zenu musani ukuba neentloni nikubuko bakhe nje khangela ezandleni khangela ezandleni ngoku wonke umntu ofuna ubhaphizo lomoya oyingcwele phakamisani izandla zenu naphi napho nikhoyo abo balufunayo ngoku nina abo banawo umoya oyingcwele abo bemi kufutshane nabo bekani ezinu ezingcwele ezingcwele izandla phezu kwabo ukuba umoya oyingcwele lowo owamvusayo uyesu kwabafileyo uhleli kuni udlisa ubomi imizimba yenu enokufa ukusuka ekufeni ukuya ebomini uzisa umzimba uphela ekuthobeleni umoya ngoku masithobiseni iintloko zethu kwaye wonke ubani athandazele abo bantu bafuna ubhaphizo lomoya oyingcwele kwaye ndiyakholwa ukuba uthixo uya kuzalisa ngamnye wenu kanye ngoku ngomoya oyingcwele kutheni silindile ezihlobo ndiya kulinda ixesha elide kakhulu ngolunye lwezintsuku le yiyure musani ukulinda kwakhona nilapha kanye kule tempile apho ninobusuku bonke bokuhlala kwaye nithandaze thixo othandekayo ndiyathandaza ukuba uya kuthumela umoya oyingcwele kwakhona njengomoya ovuthuza ngamandla zalisa yonke into emva koku kuzazisa ukugqibeleleyo apho ngale mva kwemini kokuba uyaphila kwaye ukunye nabantu egameni likaYesu Kristu. Amen.